Blog Talk Radio.
Turabaramukije inshuti muteza amatwi radita avuka ivugiye Washington DC turabaye ikaze mu biganiro byacu ntangire mbaramutsa kandi nzira ko muri amahoro kandi mumeze neza kuko mwayibonye mwabonye ko titre ikiganiro cyacu twabyise nyine ngo Burundi umupaka ntabwo uzafungurwa u Rwanda rutaratanga abo rucumbikiye bakoze coup d'etat mu mwaka wa 2015 aya ni amakuru rero atangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi uwo nyine akaba ari Albert Shingiro shimangira ati ibyo gufungura umupaka wacu rwose biba bigiye ku ruhande mu gihe Leta y'u Rwanda itaratanga abapociste bakoze coup d'etat ikaburizwamo ubwo nyine ntabwo tuzafungura umupaka ni statement ikomeye cyane hari bagenzi bacu bari i Burundi ngira ngo mbashimire ku by'umwihariko kuko buriya mu gihugu cy'u Burundi dufite audience idukurikira nini ndabasarutira kuri mugoroba ndabashimira no kuba mutwandikira hari uwambwiye ati sergeti nabonye iriya nkuru nibaza icyo Kagame abatekereza mu mutwe we muzi neza yuko muri iyi minsi aravuga ati umubano uragenda neza umubano w'u Rwanda na Uganda urimo uragaruka mu nzira umubano w'u Burundi ati rwose biratungana mu minsi iri imbere bizaba biri byiza ati DRC yo nyine ni ikibazo gikomeye bibaye ngombwa nasubirayo ejo bundi ari mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda abenshi bavuze buriya ko yakoraga nka state of the union nyine abwira abanyarwanda uko igihugu gihagaze ariko wabonaga ashaka gusa nk'agaragaza ko uko isura y'u Rwanda mu karere iteye ubwo twavuga uko u Rwanda ruhagaze mu bihugu by'abaturanyi uyu mukunzi aradita ku Burundi nongere mushimira ati nibuka uwo mugabo wanyu abaro ubayoboye mu mwaka w'2012 avuga yuko atajya agenda ku mategeko cyangwa mu mabwiriza bahawe ariko binavuga yuko iyo igihugu kivuze kiti ntabwo tuzakora iki udakoze iki you must do it kuko niba utabikoze nabo ntabyo bazakora ubwo simvuga abandi bavuga bati ntabwo tuzi icyo uriya muhungu muhoze yamuhaye kuko aravuga ati anko ubwo nawe ntabwo ndibuge mu nkuru ya ruguru kuko umupaka w'ubwo buravakora nyabagendwa ariko nabwo yari yaravuze ati mfunze umupaka imyaka itatu kubera ihuriro nyarwanda ntabwo nzi icyabaye kugira ngo umupaka ufungure imyaka itatu ariko umunsi baza kwibanda ku Burundi kuko nibyo ubona biri mu itangazamakuru twabonye kandi kuba bavuga bati ntabwo tuzafungura umupaka ku ruhande rwacu Leta y'u Rwanda itaduhaye abakoze coup d'etat bagahungira mu gihugu cy'u Rwanda turabyinjiramo mu kanya ku ngingo yacu ya kabiri tubaza kureba mu nteko ishinga amategeko uyu munsi shimira n'abantu bagiye bansobanura ko hari ibintu ntasobanukirwagamo hari ikintu minisitiri w'ibikorwa remezo agiye gusobanura mu nteko ishinga amategeko uyu munsi asobanura ngo ibibazo bya biyogaze ubwo u Rwanda rwari rwavuze ko 2024 ruzaba rwaramaze guca abantu bacana amakara cyangwa bacana inkwi abanyarwanda bakoresha biogaz ni ibintu byanjye amafaranga menshi cyane biraferinga biogaz ikorite bakoresha ibintu bireba na waste cyangwa ibintu byo muri za toilette ibintu amase y'inka bikabyara iyo gaz bikaba byo bikoreshwa kugira ngo bavuge bati inkwi na makara bizaba bihagaze ko byangiriza ikirere ariko uyu munsi ministre arisobanura abadepite bati ntabwo bihagije tugomba gukurikirana abantu bose bagize uruhare kugira ngo uyu mushinga ntubashe kugerwaho ese ni umushinga wonyine waba utaragezweho bakavuga ngo abantu bakurikiranwe bagize uruhare mu kwicura mushinga biogaze byo ntabwo ari byo tuzi neza ko ari indi mishinga ya Nyiramugengeri tuzi iriya mishinga yindi iri mu gihugu cy'u Rwanda yose itangira bavuga ngo ni myiza ariko ntigire icyo igezaho ku banyarwanda ndibaza impamvu intumwa za rubanda zivuga ziti abantu batumye uno mushinga uferinga bakwiye gukurikiranwa kandi mu mbe y'uko u Rwanda rwavuga ati 2024 tukaba ari igihugu cya mbere kidacana inkwi kidakoresha amakara none bivuge yuko tuzaba turirimba ngo tubungabunga ibinyabuzima turi aba mbere ku isi kandi wagiye wumva na zira nama zabereye muri Europe ejo bundi bigamba ko bazakumira ibyose bijya mu kirere nk'igihugu cya mbere kandi n'iyo myose ijya mu kirere urebye ni nk'igitonyanga nta nubwo kuri statistiki wareba ingano yayo bitewe n'ubuto bw'igihugu n'abanyarwanda population y'abanyarwanda 12 kandi bose ntabwo ariko bacana inkwi cyangwa baba bahumanya ikirere imodoka ni nke mu Rwanda abacana inkwi nabo navuga yuko si benshi cyane par rapport n'ibihugu duturanye ariko kwigamba ko aribo ba mbere kuri biogaz rero nabwo biragaragara nyine ko baferinze indi nkuru turi burebe ni inkuru irebana n'ibyo abanyarwanda batwandikira mu bitekerezo bati impinduka mugomba kugiramo uruhare rwose turambiye kumva muvugira ishyanga nibyo ku munyarwanda yanyaje avuga ati turambiye kumvira ishyanga nibyo ariko urubuga rwa politiki nyine mu Rwanda ruradadiye byo ntawe utabizi ese rwafungurwa rute participation y'umunyarwanda yabiyi naza kureba ibyo mwagiye mutwandikira ni n'ibitekerezo byanyu mwagiye mutwoherereza tuza kugenda wenda tuvugaho bitewe n'ubwo hari iby'ingenzi umuntu yaganiriza twabaganiriza kuri mugoroba muri kiganiro kumwe na Comrade Patrick Wariraye ni coordinateur w'ihuriro nyarwanda mu ntara ya Canada Comrade mura murakomeye tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba
Serije nanjye munyemere mbaze nanjye mbasuhuza nizere ko mumeze neza aho muri kandi nabashimira yuko mwantumiye muri iki kiganiro mu by'ukuri kugira ngo tuganirize abanyarwanda kandi ndagira ngo nasuhuze n'abakunzi baraditahuka aho bari hose cyane cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda n'imbere mu karere ndetse no ku isi yose Serije kubera ko raditahuka ifite abantu bayumva ku isi yose kandi bashima cyane ibiganiro byanyu nkagira abanize rero yuko turaza kugira ibiganiro byiza Serije murakoze
cyane Comrade Patrick ugize neza rwose kubana natwe kuri mugoroba wari umaze iminsi nyine utatuganiriza kandi abantu baba bakumbaza ku banyarwanda muri community muri Canada benshi baba bandika bati Patrick ko tutaheruka kumwumva kuri mugoroba rero turi kumwe mbegera ngo duhere kuri inkuru ya mbere navugaga ibyo minisitiri w'abanyamahanga Albert Shingiro atangaza ku mpamvu leta y'u Burundi itafunguye ku gice cyabo umupaka ubahuza n'u Rwanda mwarabibonye tariki ya karindwi nibwo leta y'u Rwanda yafunguye ngo imbibi zose z'imipaka ku butaka yabikoreye propaganda iti rwose imipaka yafunguwe wabonye yuko n'ibinyamakuru byinshi byaranditse sindi bubitindeho gusa no kugira ngo tugaragaze iyo leta y'u Rwanda yashize gukora igikorwa iragikora kandi ntawe uyibuza niyo navuga iti imipaka ndayifunguye barayifunguye ariko ndagira ngo ngaruke ku bivugwa na ambasaderi Shingiro nyine avuga ati ni byiza hari ibiganiro birimo gukorwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi byateye intambwe kuri aba bantu bashyiritse intwaro cyangwa bakoze coup d'etat bahungira mu Rwanda u Rwanda rubaha indaro cyangwa rurabakira hari n'ibindi bikorwa byagiye biba nyuma y'umwaka wa 2015 twagiye twumva kandi twakurikiranye twese tuzi hano nk'abanyarwanda ntabwo ari ibanga ariko kubavuga bati ntabwo twafungura umupaka wacu tudasubijwe bariya bantu iyo nicyo twakwita mu cyongereza nka condition cyangwa twavuga yuko igikorwa cyo gufunga umupaka kigomba kubanzirizwa n'ubwo handover gutanga abo bantu none umupaka ukaba wafungura bivuze yuko umupaka ugiye kuba urwitwazo cyangwa bari abapocisi bagiye kuba ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi aha wenda natanga n'urundi rero rwumvikana nawe urabyibuka turi kumwe muri Rwanda National Congress turabana muri ibikorwa byose bya politiki Kagame afunga umupaka wa Uganda n'u Rwanda afunga umupaka w'u Rwanda na Uganda byumvikana mu rwego rw'uburyo yafunze igice cye hari mu mwaka w'imari 2013 mu mwezi ya mbere niba nibuka kuko nibuka ko mu nama y'umushyikirano umwera w'abayobozi wabaye mu kwezi kwa kabiri mwaka wa 2019 hari hari senari ivuga ngo ni ibikorwa byo kubaka ziriya bita one stop border bigezweho za gasutamo Kagame arababwira ati barababeshya ntabwo ikibazo cyo gufunga umupaka ku ruhande rw'u Rwanda ari ikibazo cyo kubaka no kuvugurura gasutamo cyangwa one stop border niba ariko babyita ati hari ikibazo cy'Abanyarwanda muri Uganda urabyibuka Patrick
yes.
afunga umupaka kuva icyo gihe kugeza tariki ya 7 tubivuga ejo bundi hashize imyaka 3 afungiranye Abanyarwanda Kabarebe James yarivugiye atari ku bundi mba mugiye guhuna na mujyashi iyo ni statement ikomeye cyane ku banyarwanda ubundi hahunahuna imbwa mu mayezi nta munyarwanda uhunahuna kuko umunyarwanda si ntabwo ari inyamaswa inyamaswa wenda n'intare zirahunahuna ingwe hari ibisimba bihunahuna umuntu ntabwo ahunahuna umuntu agenda afite impamvu imujyanye abagiye kwiteza imbere no gushabika no gushakira kugira ngo yivane muri ubwo bukene yashyizwe muri Leta y'Agatifu kubwira abanyarwanda ngo ubundi mamujya guhunahuna iki muri Uganda bakamara imyaka 3 bafungiranye ugafungura umupaka tariki ya 7 nibwo nabonye urujya n'uruza ku mupaka abantu bagenda nubwo barimo kubakumira bitewe na covid bamwe bagomba kwikingiza ariko hari abambutse twarabibonye ku nshuro ya mbere twabonye imodoka za volcano zigenda n'ibindi byose ibyo byarabaye ariko statement yo kubwira abanyarwanda ngo mamugiye guhunahuna mugiye he ntaho yagiye cyane mu mitima y'abanyarwanda umunyarwanda ujye mu kindi gihugu gushakisha imibereho ntabwo aba yanze igihugu cye ahubwo abasanga mu gihugu cye adafite opportunite zingana n'iz'abandi benegihugu bahari agahitamo kujya gushakisha hanze kuko mu gihugu cye ameze nk'aho ari umunyamahanga Kagame nawe yabisubiyemo ati nk'uko James Kabarebe yabivuze ati nanjye ndatera mu kirenge nk'iki mwamujya guhunahuna mujya gushaka iki muri Uganda ubu nakwibaza noneho ni ko tubona urujya n'uruza ku mupaka abanyarwanda aribo benshi barimo gushaka kujya i Bugande kandi twarababwiye tuti umupaka nufungurwa muzagende ku bwinshi aho kugira ngo mwicwe n'inzara mu Rwanda muzagende mujyeyo uwo mugabo ubishobora muri abo mwamugiye guhunahuna afazari mugende mujye guca inshuro murebe ko mwahinga mwagerageza kugira icyo muzunguza mugatunga imiryango yanyu ariko kari agatsiko kari i Kigali kirata ku banyarwanda ngo bajya guhunahuna ahubwo conditioni bashyizweho kugira ngo bafunge umupaka niyo badashaka kubwira abanyarwanda umupaka bawufunze ku giti cyabo bawufunga ku giti cyabo nta if conditioni twabonye muhoza abwira Kagame ati bizagenda gutya kugira ngo bigende gutya bitandukanye no ku Burundi rero abarundi baravuga bati condition ni iyi ngiyi ni ukuduha abantu bakoze kudeta bakagarwa mu Burundi tugafungura umupaka urujya n'uruza rw'abanyarwanda n'abarundi rukaboneka Patrick arajya kuduhera ngaha kuko ni ikintu abantu banyandikiyeho bagenzi bacu bari mu Burundi abakunzi baraditaka kandi numva ko kimaking a sense Kagame ni umuntu uvuga ati iyo nafashe icyemezo mbarafashe icyemezo ntabwo nisubiraho kandi kuko biranagaragara kumaze abanyarwanda imyaka 3 warafunze umupaka wa Uganda n'u Rwanda b'abanyarwanda bakicwa n'inzara yo gukabwira ngo baba bagiye guhunahuna ubu namubaza nti none se yongeye afungura umupaka kugira ngo za nyamaswa zijye guhunahuna amayezi muri Uganda mu gihe we yari afite ibyo bashoboye mu gihugu kugira ngo abatunge nako ntabwo atunga abanyarwanda bita inyamaswa abita ibisimba biragahise ko tubiganira kuri mugoroba abantu babyumve bihanga ntabwo twebwe tuvuga ko abo yiti ibyo bisimba n'izo nyamaswa bamenye ububi bw'iyi sisiteme ifunga imipaka bakamara imyaka 3 batitaye ku buzima bwabo n'ibiciro bikagenda bizamuka inzara ikaba igiye kubicira mu Rwanda ahubwo iyo bapfa bagashira byari kumwungura iki cyangwa ari kumugura iki reka duhera ngaha bwana Patrick wo kubyumva turebe kuri if condition y'abarundi batanga turebe no ku ruhande rwa Uganda iyo condition yaba yarabaye byagenze bite kuki byo atabitubwira ko hari condition bamushyizeho ariko uko tuzi kuntu yemera avuga ati sinshobora gukora ikintu uko bakimbwiye nzajya gukora ko ngishatse ku giti cyanjye ijambo ryanjye bwana Patrick
Serije murakoze cyane iki kibazo cy'imipaka y'u Rwanda karagatiko kafunze cyangwa se Kagame yafunze imipaka n'ibihugu bigendana n'u Rwanda cyangwa se ibituranyi ni ikibazo gikomeye cyane ariko umuntu wese ndumva azi neza icyo imipaka cyangwa se icyo guturana muturanyi abamaze ari nayo mpamvu mu by'ukuri uyu munsi nk'uko wari ubisobanuye neza bigaragara yuko agatiko nubwo bwose kiyemera uri ugaragara akagenda akavuga amagambo menshi cyane ari kugaragaza yuko ari igihangange yuko ibyo akora abikora uko ashatse nk'uko yabivuze ubushize yuko yagize amahirwe y'Imana ikamufasha kugira ngo ajye avuga ibyo ashaka uko abitekereza nta muntu n'umwe umushyizeho igitugu ariko biragaragara yuko uko byagenda kose ntabwo iki kibazo cyagombaga cyashoboraga gukomeza kumera uko cyari kimeze ariko nanone rero nk'uko ubivuze umuntu yakwibaza ati agatiko kajya gufungira imipaka ntabwo kigeze gateguza nta nubwo mu by'ukuri kigeze kanatubwira n'ubundi ibyo byangombwa cyangwa se izo conditions ko kari gafite kavuga ati tugiye gufunga imipaka ikigaragara rero ubu ngubu ni uko batagishoboye cyangwa agatiko katagishoboye kumeteninga iriya desiziyo kafashe kugira ngo imipaka ikomeze ifunge impamvu uvuga ibyo ngibyo niyeserije iyo urebye ukuntu ibintu bimeze ubu ngubu ndavuga ubuzima bw'abanyarwanda mo imbere mu gihugu bigaragara neza yuko iminsi cyangwa se iminsi yari gukomeza kuba iriya mipaka ifunze byari gutuma abanyarwanda noneho bapfa bagashira kubera yuko uko ibiciro biri kugenda bizamuka kubera duhereye igihe iriya mipaka yari ifunga kugeza uyu munsi ibiciro bigeze aho abantu bibaza ubwabo bicara bakavuga bati ese birashoboka yuko dukomeza kubaho muri izi kondisiyo
ariko mpamvu rero ni ukukunganira wenda ntabwo ari ukukurogoya kugira ngo mpite nkubazaho umupaka wa Uganda n'u Rwanda umaze imyaka itatu ufunze uburyo abanyarwanda mu cyumweru kimwe bavugije induru bitandukanye n'induru baba baravugije mu myaka itatu ishize kubera iki umupaka wafunzwe hashize imyaka itatu tutigeze twumva abanyarwanda bataka cyane ku biciro cyangwa ku nzara tukaba tubyumvise mu cyumweru kimwe bigatera ubwoba leta mu cyumweru kimwe habaye iki gitandukanye n'imyaka itatu kuva mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa kabiri kugeza muri ukwezi kwa gatatu kubera icyo abanyarwanda batigeze bataka ngo basakuze ibiciro n'inzara ariko mu cyumweru kimwe tukumva urusaku ruremereye kuruta mu myaka itatu
Sarije buriya wandi iki kibazo cyawe ni cyiza kandi ariko ni ikibazo kirakomeye mu by'ukuri njye ntekereza yuko uko bigaragara ni uko uru rusaku turi kumva muri iki gihe tutumvishe mu gihe cyashize imipaka ifungwa birumvikana yuko kirya gihe imipaka ifungwa abantu barafite aho bahagaze uko bahagaze kubera ko bamaze igihe kinini mu by'ukuri umupaka ufunguye abantu bashobora kugenda hari urujya n'uruza abantu bashobora kugenda bakajya gushaka ibyo bakeneye bakabishaka mu bihugu by'abaturanyi cyane cyane mu Bugande ku buryo rero kirage navuga yuko ibyo bajyaga gushaka icyo gihe byari bigihari ariko uko iminsi yagiye yegera imbere cyangwa imyaka yagiye yegera imbere ibyo bintu byagiye birangiye ku buryo rero unakurikije ukuntu ibiciro byagiye bizamuka serije ndumva ntabwo nibuka neza ko turonga ibizana kuri radiyo ko n'ukuntu ifaranga ry'u Rwanda ryonyine nabyo riguta agaciro ubu ngubu ari nabyo bisobanura impamvu n'ibiciro bigenda bizamuka bigaragaza neza yuko agatiko nta yindi kandi mahitamo kari gafite uretse gushaka ibisubizo byihuse igisubizo byihuse rero byari ukugira ngo bafungure iyo mipaka ku mpamvu izo arizo zose ibyo bavuga ariko bafungure iyo mipaka noneho ibyo bintu bigabanyuke njye niko ntekereza yuko ariyo mpamvu imipaka bari kuyifungura ariko kandi nanone nk'uko bagenzi bacu b'abarundi bababwiye impamvu bafunze imipaka impamvu u Rwanda rwari rwafashe icyemezo cyo kugira ngo rufunge imipaka ari nacyo wenda nyuma yaho abarundi nabo banyuzeho nabo bagafunga ku gice cyabo ni impamvu ebyiri zishobora kuba zitandukanye cyane ariyo mpamvu abarundi ubungubu bababwira bati twe ntabwo dushobora gufungura imipaka yacu impamvu abarundi bavuga ko dushobora gufungura imipaka yacu baravuga ko ari abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza abo bantu uburundi bwamye bivuga yuko abo bantu bafashijwe n'agatsiko ko agatsiko ariko kabafashije kugira ngo bajye gutera umutekano muke mu Burundi bashake gufata ubutegetsi kuko agatsiko katari kishimiye cyangwa se katakumvaga gashobora kugira ibyo nakwita ngo ni influence mu miyoborere y'uko u Burundi bwari buyoboye ku gihe cyanya kwigendera abarundi barabivuze ndumva na perezida wa muye ishize rwa bivuga akavuga ati ntago twese twakomeza gukorana n'abantu n'ibihugu biyobowe cyangwa se bikoresha uburyarya mu miyoborere yabyo twe dushaka yuko baturaba mu maso batukorera mu maso tukavuga ibibazo biriho tukabicoca ariko tuvuga ibibazo biriho kuko mu by'ukuri tutari kuryarya ibyo yarabivuze kandi agatiko karabyumvishe cyangwa se nzi ko babyumvise nubwo bwose wenda batabivuzeho cyane cyangwa banemerewe no kugira ngo baganire bataryaryana nubwo uyu munsi umuntu yavuga yuko wenda n'ibyo biganiro byabaye kuko ko uriya mukuru w'agatsiko nk'uko ubushize yabivuze avuga ngo bari kuganira nubwo atatubwiye neza ibiganiro bari kugenda babiganisha ariko uyu munsi abarundi bakaba batoboye bakavuga bati twebwe ni byiza ko mwafunguye iwanyu ni byiza ko mwateye intambwe ariko ntabwo tuzafungura iwacu mutaduhaye abantu mu cyumbi cyawo hano iwacu kandi se ibyo ni ibintu byumvikana ku muntu uwo ari we wese ushyira mu gaciro ntago abantu bakwemera yuko bafungura batanga inzira kugira ngo abantu baza kuvurumbagatanya umutekano wabo babone uko batambuka uko binjira nta kibazo gihari ibi bintu babyumva kandi barabivuze neza ku buryo bugaragara hanyuma ubwo ngubwo icyo dusigaje kureba ni ukuvuga tuti mureke dutegereze turebe ko agatsiko niyo operesha kari gushyirwaho n'abaturage niyo operesha kari gushyirwaho na komunote internationale y'abandi bose bababwira bati no ntabwo abantu bashobora gukomeza kwicwa n'inzara cyangwa abantu bagomba kwicwa n'inzara kubera yuko mwe mwafashe icyemezo kigayitse cyo kugira ngo mushake gutera umutekano muke mu kindi gihugu mushake uburyo icyo kibazo mukirangiza serije ngewe ahubwo ntabwo ndagura ariko ngewe nanakwemeza yuko cyangwa se nababwira abanyarwanda ntimuzatangare mu minsi iri imbere mwumvishe ba niyo mbare nubwo nigeze kumva ngo yitabye imana ariko niyo mbare n'abandi bagenzi be bose
ubwo turumva wabyemera kuvuga ngo yitabye imana cyangwa nimakoresheje kuvuga ngo bitabye imana bati twarabashyinguye bati nta muntu dusigaranye bitabye imana
ni bwa buryarya nyine
yarabyumvise ngo yitabye imana ubwo bose barapfuye noneho
bwa buryarya perezida w'uburundi yababwiraga ati mureke muvane ibyo bintu by'uburyarya muze tuganire ku kibazo neza uko kimeze hanyuma tukibonere umuti ariko ntimuzatangare cyane mu minsi iri imbere mwumvishe yuko n'u Rwanda rwemeye kuba rwatanga bariya abantu kugira ngo bashyikirizwe ubutabera mu gihugu cy'u Burundi kubera yuko serije aho ibintu bigeze n'ukuntu abanyarwanda bari gutakamba n'ukuntu agatsiko kari kubona yuko inkunga zagabanyutse aho bajyaga kujya kwivomera muri Congo ntibakijyayo nk'uko bajyagayo ibintu bimeze nabi cyane ku buryo agatsiko kabona yuko binakomeje kugenda kuriya ahubwo mu minsi iri imbere kugira ngo gakomeze kubara kiriya gihugu bishobora gutera ikibazo natekereza rero ngewe yuko abantu batagombye kuzatangara cyane mu minsi iri imbere bumvishe yuko bariya abasirikare bakomeye bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bashobora gushyikirizwa igihugu cy'u Burundi kugira ngo babe bacirwa urubanza njye niko mbibona nkabona yuko rwose ibyo ngibyo ari ibintu bishoboka cyane kubera ko ntekereza yuko ntago kagazemera kubura ubutegetsi bwe kubera abo bantu kandi ntabwo bizaba ari ubwa mbere akoze ibintu nk'ibyo ngibyo kubera yuko turabizi yuko ikimurangaje imbere ari ukugira ngo agume ku butegetsi icyashaka kumuhungabanya cyose atacyemera ubwo rero ntatekereza ko abarundi ibyo iya presha bari gushyiraho ari nziza cyane nayo kubera yuko nge ntekereza yuko kugira ngo ikibazo kizarangire cyangwa se kugira ngo igihugu cy'u Burundi kizumve gitekanye ari uko abo bantu bakirwanya bacumbikiye mu Rwanda bafashwe n'ubutegetsi bwa kaga baba batakiri hariya bakabashyikiriza abarundi cyangwa se wenda bakanabajyana n'ahantu kure ariko igihe cyose bazaba ari hariya birumvikana yuko umutekano w'igihugu cy'u Burundi utaba utekanye ibi byumvikane yuko twebwe dushyigikiye yuko ibihugu byagenderana abaturage b'abanyarwanda bagenderana kubera yuko inyungu mu by'ukuri iyo ubirebye neza ziri ku mpande zombi nubwo bigaragara cyane yuko zigomba kuba ziri no ku mpande ku ruhande cyane rw'u Rwanda kubera yuko ibyo bajya gushaka i Burundi kurusha cyane abarundi ariko uko byamera kose n'abarundi nabo bafite inyungu yuko iriya mipaka yaba yakongereka abanyabagenzi serije abantu bajya bibuka yuko mu mateka y'u Rwanda ntabwo turi bakuru cyane ariko ntekereza yuko amateka y'u Rwanda nta gihe iriya mipaka yigeze ifungwa nk'igihe kingana gutya kubera yuko hari umuntu w'umuyobozi uri mu gihugu kimwe cyangwa ikindi wafashe icyemezo kigayitse mu by'ukuri cyo kugira ngo afate abaturage be abakire mu kato ubwo ndavuga uriya mukuru w'agatsiko kari mu Rwanda iki ni icyemezo kigayitse cyane ni icyemezo gishyira abanyarwanda mu kandare gikenesha abanyarwanda ari nayo mpamvu tuvuga tuti iyo umuntu abyitegereje neza usanga aka gatsiko kari mu Rwanda katabereyeho inyungu z'abanyarwanda katifuza ko abanyarwanda bajya imbere batera imbere kubera yuko umuntu wifuza ko umuyobozi wifuza ko igihugu cyo gitera imbere ko abaturage b'igihugu cyo batera imbere ntago yafunga amahahiro yabo ntago yafunga aho bajya gushaka ibibatunze ntago yafunga aho bajya gutera ibiraka kugira ngo barebe yuko bashobora gutunga imiryango yabo kugira ngo ufunge igihugu imyaka itatu igihugu mu Rwanda tuzi uko kingana tuzi n'ibyo cyeza biba bigaragara yuko nta wundi muntu uri guhima uretse abaturarwanda ibi rero ni byiza yuko birangira ariko bikarangira binyuze mu buryo buzima hagati ko nikemere gatange kuzuze ibyo abarundi bagasaba kugira ngo gafungure twavuga mu kanya mukuru kote y'Ubugande tuvuga tuti ho ntabwo tuzi neza ibyo bavuze ariko serije nabwo bigeze kujya babivuga bavuga bati uzi ko babanje kuvuga bikorwa Ubugande ngo bushyigikiye ngo ihuru nyarwanda ngo bateza umutekano ngo muke ariko nanone muzi ko Ubugande bwagiye busaba agatsiko kubuha amahoro bukavana abantu baza kubaneka no kuza gushimuta abanyarwanda bahungiye mu Bugande igihugu gicumikiye impunzi nyinshi cyane zigomba kuba nawo ziri nyinshi ku isi cyangwa se cyakiri impunzi nyinshi cyane Ubugande bwabagira bati ntutureke muhe aba bantu amahoro ubundi twe nta kibazo dufitanye namwe ibyo ngibyo rero ubwo wendanyekeza ko ari byo Muhozi yavuganye nabo bumvikanye yuko ibyo bintu bagiye kubihagarika batazongera kugira ngo bajye kureba abantu ariko uko byagenda kose ntabwo ibintu bizongera kumera nk'uko byari bimeze mbere kubera yuko ntekereza ko iki kibazo abantu benshi baracyumvishe ikindi kintu navuga se rije wenda kubyerekera nini byo gufungura imipaka abantu batakwirengagiza nuko nimba bizashoboka kubera n'izi ntambara nazo ziri kugera zivugwa hirya no hino simbizi ariko abantu bajya bibuka yuko mu Rwanda ateganyijwe iriya nama yashoga yagombye kuba mu kwezi kwa gatandatu iriya nama rero ntekereza yuko bari abantu bagomba kuyijyamo bari gushyiraho presha cyane ikomeye cyane kari agatsiko ndumva abantu bakurikiye ijambo mukuru w'agatsiko Paul Kagame yavuze muri yariya amasengesho aho yavugaga yuko ni muri amasengesho cyangwa yarahizaga abayobozi bashya avuga yuko ngo bahagaze neza avuga ibyo by'imipaka avuga yuko u Rwanda ruri gutera imbere yuko rushobora kujya gutera aho rushate hose ngo kugira ngo kugirwa gitoya nabonye yuko yagarutse ku kintu cya pressure ari gushaka kwerekana yuko nayihari ariko mu by'ukuri body language ye amagambo yavuze byose byagaragazaga yuko ari umugabo ahubwo ufite igitutu ushyizwe igitutu gikomeye cyane ku buryo no kwihangana byamunaniye bikaba ngombwa yuko aza kugira ngo avuge hariya aruhuke gatoya ibi rero byose ubiteranyije mu by'ukuri ubona yuko ari byo biri gutuma bashyira ingufu cyangwa se bashaka kugaragaza yuko none ibyo byose biri gufungura bigeze mu kwezi kwa gatatu hasigaye amezi agera kuri abiri atatu kugira ngo iyo shogamu nimba igomba kuba ibe hari ikibazo cy'abanyarwanda bafite inzara ibyo byose rero ni ibintu byanze bikunze bigomba gutuma aka gatsiko gahindura imyitwarire ariko rero abaturanyi cyane cyane b'abarundi ntabwo bo bazagenda kuri ibyo ngibyo nabo bafite inyungu zabo bagomba gusigasira ariyo mpamvu nyine babwira bati mubanze mukora ibi ngibi kugira ngo natwe twemere gufungura uruhande rwacu kugira ngo icyo kibazo gikemuke rero byanze bikunze agatsiko kagomba kumva abarundi hanyuma kakabyubahiriza nuko imipaka ikabanya bagenda serije nduva nicyo icyo navugaho ariko dushimangira rwose ko twakwifuza cyane yuko imipaka iba nyabagendwa abaturage bakagendera nk'uko byari bisanzwe
urakoze cyane Comrade Patrick ubisobanuye neza rwose ntacyo usize inyuma ariko wanakwibutsa yuko nyine cyangwa nakwibutsa yuko yivugiye ati ntajye tudaterwa imijugujugu iyo mijugujugu abayimutera ni bande kuko ndagira ngo ahangaha wenda nongere nshimire muvandimwe mu Burundi uvuga ati iyi kondisiyo ashyirwaho azayemera kugira ngo afungure umupaka kugira ngo umupaka ufungurwe ariko Kagame nta mahitamo afite urabona bivuze neza ko nta mahitamo afite n'umupaka wa Uganda uriya wa Bunagana tugiye kureba iriya if condition wa mugani nta kintu kigaragaza yuko inzitizi yavugaga zituma umupaka ufunga agafunga umupaka ngo kubera ngo ihuriro nyarwanda akabibwira abanyarwanda bose umunyarwanda wese muganira ati umupaka wafunze kubera ihuriro nyarwanda noneho wavuga ati kondisiyo yari ihari kugira ngo umupaka ufungurwe niyi ntabwo tuzi ibyo yavuganye na Muhozi wa mugani nubwo nabonaga ejo bavuga ngo yasezeye ariko numva ngo ise yavuze ati ntabwo ari kuri abasezera ibyo biri muri media z'abaganda ntabwo tubigarukaho ntabwo bitureba gusa twe turareba ku mupaka abanyarwanda bajya guca inshuro abitwaga ko bagiye guhunahuna biteye n'isoni kumva ubwira abanyarwanda ngo mugiye guhunahuna ejo ugafungura umupaka ukabona babyiganira ku mupaka ko bagiye kugenda bifite message yo gutanga itari nziza kuri cyagiye kuvuga ngo cyateye imbere aho wita abaturage bawe ko bagiye guhuna unari imbwa cyangwa inyamaswa zijya mu mayezi umunsi mupaka ufunguye bakagenda ku bwinshi kuruta abo kindi gihugu bari kwinjira kandi bakava ko abaganda rero bahombye cyane kuruta abanyarwanda ni ibintu rero ubona ko bita making a sense abaganda ntabwo ari bo bari bafite inyungu yo kuza mu Rwanda numva Eric bagiye ubusa ari ku mupaka nagiye mbona arabiye ku mupaka ubwinshi bw'abanyarwanda babyigabye ku mupaka bashaka kugenda wa mugani kabare yavuze atari kuzi ko burya amaheza aryoha ndakeka ariko yavuze niba bari bo kubyigana bashaka kugenda wa mugani bagiye guhunauna ariko se abagande bangaye mwabonye binjira hariya ku itariki ya karindwi tukiranga rero Kagame navuze yuko ukunateye ntabwo yita ku banyarwanda hakunda abanyarwanda ahubwo na zira miliyoni zipfuye byamushimisha arifuza ko yaravuze ati kino gihugu umunsi umwe kizatugwa n'abanyamahanga benshi kuruta abanyarwanda reka tugaruke inyuma aho yavuze ati sinshobora gukora ikintu ko bakimbwiye sinshobora gukora ikintu ko bakimbwiye ati nubwo waba untunze waba ungaburira sinakwemera ko ikikoze ko sinshobora gukora ikintu kuko unshyizeho iyo if condition aha rero ndavuga ni dutege kagura bikora kuko abarundi baragutezi bati ugomba kuduha abantu bakoze kudeta tugafungura umupaka kandi reka nguprovoke wenda kugira ngo ndebe kuko ushobora no kubyanga nawe mbone ko ibyo wavuze mu mwaka wa 2012 mu kibihagaze yaravuze ati nubwo wabungaburira sinshobora gukora ikintu ku kindi gice ibi ni ugutegeka bati duha aba bantu dufungura umupaka niba Kagame navuga ngo ntashobora gutegekwa nawe navuga ati sinzaba baha kuko mu nshyizeho iyo kondisiyo tujye navuga ni Kagame amagambo yavuze ni ukuri uyu mugabo yavuye kure arigamba ati nubwo wabungaburira ntabwo wanega ngo ni nkore iki kugira ngo nkore iki ntabwo nagikora kuko ukintegetse niko yivugira ntabwo nagikora kuko ntegetse kuko ugikora ariko iyi ni statement ivuga ngo duha aba bantu rero turakora iki ngiki natwe ni if condition niba utabikoze ubwo nyine umupaka urakomeza ubufungu hari mwaka 2012 hari tariki ya reka nongera nibukiranyira hashize igihe ndetse ko ndabifite muri sisiteme hari tariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2012 yarahizaga ambasaderi Gasana Eugene agiye kuza muri Runi ambasaderi Gasana Eugene agiye kuza kuba ambasaderi muri Runi icyo gihe nabwo yatangiza mu mwaka w'ubucamanza nibwo Kagame yavuze ati nubwo wabungaburira ntabwo nakora ikintu kuko ukintegetse watumbwiye ngo ningikore sinagikora kubera iyo mpamvu reka twibukiranye ibyo yavuze kano gace kajya gusa n'ibi rwose umuvandimwe mu Burundi yanyibukije
ndabisubiramo ubushize nari ndahanagwa nareba bubiri ibi bintu biri mu region tunyuramo ntabwo u Rwanda rufite uruhare mu gutera ibibazo muri aka karere na busa niyo wa bisubiramo inshuro zingahe you will not turn it into a fact because it is not it doesn't matter how many times you repeat lies about us it won't make it a fact about us never we won't accept it at least as for sure ntabwo ari twe ibibazo biri mu baturanyi biri muri aka karere ari twe biturukaho ntabwo ari byo niyo bafata babandi bitwa expert ariko uzagenda usome n'urutonde rwabo bitwa experts bandika iyo report noneho n'ababatumye bakaba babikoze kugira ngo babazanire ibyo bashaka kubona cyangwa bashaka kwemera mu Kinyarwanda kugira ngo niho hari ikintu imvugo yo kuba kugaruzwa umuheto umuntu kugukoresha icyo ashaka kubera ko afite icyo akurushije ntabwo muri uru Rwanda rushya bizakora ibishoboka ntabwo buriya biragoranye niyo naba mba mu nzu yawe ungaburira kumpagarikira kumpagarara hejuru ukambwira ngo nudakora itya uyu munsi ntabwo uri burye ariko ibyo yambwira gukora cyangwa akaza akambwira ngo emera kuri iki cyangwa ko wakoze iki ntakoze ndemera nicwe n'inzara ntabwo ndi bufatiye ntabwo umuntu yaguhagarare hejuru ngo akwice urubozo bakubwire ngo kugira ngo nkureke banza ntabwo abanyarwanda b'uru Rwanda rushya ba kera barabikoraga cyangwa birabareba aburu ntabwo mukwiye kubyemera ibintu byo ku ngo niba ushaka iki ngo ndakiguha ngo ariko banza ugira utya wanza ukunze byaba byo bitaba kuri byaba banza ubikore hanyuma tuguhe ntabyo nshaka kandi ubwo nshaka kuba umuntu umeze atyo ntabwo mukwiriye kuba abantu bameze ntabwo ari flexibility yo kuragirwa nk'inka ntabwo turi inka we are not cows we own cows those of you who want to be cows that's your business you're going to be cows those who don't want to be with me and let's fight back
ngari nguko rero Patrick uramwumva kaga ati sinshobora gukora ikintu uko bakinegetse ati niba mushaka gukomeza kuragirwa nk'inka nimugende mube inka abashaka gufayitinga nanjye nimuze dufayitinge ibyo bitekerezo bidutegeka gukora ibintu kuko babidusabye Kagame niwe ushaka gufungura umupaka niwe wafunze umupaka aranawufunguye ariko abarundi bati ntidufungura ku ruhande rwacu udakoze iki tugusabye aravuga ati nshobora gukora ikintu mu gihe unshyizeho kondisiyo ti kora iki nanjye ndakora iki ni ya yindi kondisiyo twavugaga mu kanya ariho magingo yawe abarundi bambwira bati umupaka tuzawufungura tugeze mu biganiro ariko muduhe abo bantu washyigikiye cyangwa utunze iwawe kuva mu mwaka 2015 ibintu biroroshye birumvikana ariko hari yari ivugiraga ati sinshobora gukora ikintu kuko unshyizeho kondisiyo fate kuri mbese uzavuga nkaha iyi kondisiyo igiye guhinduka ite kuko yaravuze ati nubwo byaba ari ukuri cyangwa byaba atari ukuri iyo unshyizeho kondisiyo ndagufayitinga turarwana tukajya mu mirishya none se Kagame arajya mu mirishya n'abarundi noneho n'abangane ntabwo tuzi ukuntu byagenze niba Muhoozi yaraje akamusekera neza ati she's still my best uncles yirwa amubwira ati you're the best uncles nyaga ko kiriya kintu ari umuti wa mugani ari tactique ya Muhoozi kumubwira ngo ni umwako mwiza ni nyarune mwiza urumva yirirwa mutaka ariko ntabwo tuzi iyo condition yavugaga igomba kubanza kubahirizwa niba ari ihari ariko abarundi baravuga bati dore condition duha abapociste dufungura umupaka simple as that ibintu byumvikana ariko yarigambaga ati haba ushaka kumpagarara hejuru ngo wambwire ngo kora iki mu gihe nkeneye nzemera nicwa n'inzara mu nzu yawe nzemera mburare sinzemera kurya kuko untegeka ngo ndakugabura ariko urakora iki ariko abarundi baramubwira bati tanga abapuciste dufungure umupaka Patrick ahitamo iki Kagame
Serge Kagame nduva tumaze kumumenyera Kagame niyo mpamvu mukana avugaga ni na body language irabigaragaza ubona ukuntu yisharirije ukuntu ari kuvuga rwose ari guhekenya amenyo ariko Kagame ntabwo atangaje cyane nta nubwo ibi bintu avuga nka biriya byose twabuze kujya tubiha agaciro kubera yuko yinyuraguramo cyane murabizi Serge nduva ubyibuka mu gihe cy'amatoro ukuntu inshuro yarahiye avuga yuko adashobora kuziyamamaza ko atari igicucu ko ari ibiki biki byose bugacya ari kujya noneho kurahira uribuka abwira abanyafurika ngo bamwe bagenda babwira ngo bari abantu bayobozi b'iburaya ngo ni ba papa n'iki byose ariko inama z'abanyafurika ziraba zikabera mu bihugu by'abaturanyi akaba ari mwabo ngabo bavuga yari guseka ngo abandi babita ba papa ari kugenda yunamye agenda ari gusuhuza n'amaboko yombi ku buryo rero Kagame ntabwo byadutangaza cyane yuko marigabira byose avuga yuko akora ibitandukanye nabyo nuko nguko ameze nuko yamye ameze biriya bintu byose avuga ngo ntabwo yabikora ngo ntabwo yagira iki abarundi babaye bisobanuye neza baravuga bati ntabwo uyu mupaka tuzawufungura mutaduhereje aba bantu kandi uyu mupaka mukaya tumaze kubibona yuko Kagame arawukeneye ko ufunguka uyu mupaka none utegereza ko uzabigenza bite azawufungura ahubwo yongera agaruka natubwira ibintu bimeze nka biriya nanone ntabwo ajya agira isoni wagira ngo abanyarwanda keka yuko abanyarwanda batajya bibuka nabo ibishanse ko amahirwe tugira nuko nyine tuba dufite n'ubundi ibintu byose agenda avuga tukaba tubifite ku buryo n'uwashaka kwibagirwa wese tumwibutsa tuti dore umuntu utuyoboye dore ukuntu ameze dore umuntu uyoboye abanyarwanda ukuntu ameze ese abanyarwanda bagombye kuba bayobowe n'umuntu umeze nk'uyu nguyu uvuga ibintu agakora ibindi ese abanyarwanda
n'udukurikira avuga ati Serge mu kinyarwanda baravuga ngo iminsi ikoniwe ndatekereza ko igihe yavugaga iri jambo wari kumubwira ko azapfukamira abafaransa yari guhakana avuga ati look at me
nibyo rwose uwo mukunzi wa radiyo rwose abivuze ukuri ku buryo Kagame ni kuri ameze niko ameze njyewe mbona yuko ibintu abivuga uko byamujemo uwo munsi ni umuntu utagitekereza n'ibyo agiye kuvuga cyane cyane ko ntekereza ko nk'abiriya bari kuvuga urebye ukuntu bivuga n'ukuntu abivuga ameze n'ukuntu aba yarakaye n'ukuntu bari kugira uhita bigaragara yuko nyine iyo presha iba muri we nyine iremereye cyane ariko nanone Serge ntabwo mwibutse akantu ntabwo nibuka neza umunsi hari ku wundi munsi uwuhe munsi ariko urabyibuka abwira abadepite n'ubundi n'abaminisitire ngo wirirwa avuga ngo yese ngo yesa ngo mwe birumvikana ngo mwebwe ngo mujye mubyemera ngo ubundi mwe muhindekere ngo mfite ukundi kuntu bigenza ngo ariko mwe mujye mubyemera ngo kubera yuko ngo mugomba kubyemera sinzi nimba byibuka none ngeranya n'ibigo ari kubabwira ngo bashaka ngo ntibabyemera ngo ahubwo ngo bashaka gufayitinga ngo babe kurukoteye ni ukuvuga ngo uyu mugabo unamukurikiye ahubwo waba mu ruzi utazi n'ibyo ari byo kora ko nawe ubwe ntabwo ajya ashobora gukontora ibintu avuga akaba ari cyo kibazo nabona n'ubundi gikomeye cyane kugira ngo abantu miliyoni zigera kuri 16 twicare tujye twumva dufite umuntu w'umuyobozi nk'uyu nguyu umukuru w'igihugu umeze nka gutya uvuga ibintu adashobora gusubiramo umunsi ukurikiyeho nicyo kibazo nyine nicyo kinagaragaza ibibazo byose bihari iyo mipaka ifungwa nta mpamvu zigaragara ikongera igafungurwa nta mpamvu zigaragara cyangwa n'izo kujya kwiyenza ku baturanyi ku buryo mu by'ukuri wenda turaza kubigeraho rero abantu batubaza bati ibintu birarambiranye abantu bagomba kuva muri ibi ngibi ntabwo Kagame uri muri 2012 ibyo yavugaga rero ejo bundi byatugarurira tubwira ejo bundi bari mu masengesho na hariya nanone mu nama y'abadepite ntabwo dushobora kuguma muri ibi ngibi nk'abantu b'abaturage bumva biyubashye nabo ntabwo byakunda ku buryo rero Kagame ziriya kondisiyo z'abarundi azazubahiriza ntabwo tuzanatangara kandi kubera ko niko ameze aho urayinyuragura
ibiganiro urabyibuka ushobora kuba bisomye na biganiro na Tshisekedi Kambanda ubwo duherukana nyine tariki 28 kuri radiyo twarebaga no ku biganiro biri hagati y'Uburundi n'u Rwanda ba minisitiri w'ubutabera abashinjacyaha bakuru abayobozi ba maneko bose bari mu biganiro mu Rwanda ubona yuko Kambanda yarambwiye ati iyo byageze kuri stage bose baterana baba barimo kwiga extradition uburyo bazabahereza ikindi gihugu ariko nyine iyi kondisiyo niyo mbonye njyewe mbona yuko umugabo arigamba ariko atazi ko akagabo gahimba kandi kataraza amagambo ye ati njye ntabwo wantegeka ibyo gukora ngo ngikore nako biramwitwa n'inzara ariko bigeze aho ya serumu ajya avuga iyo bayikase ujya rero ukamanika amaboko avuga uti ibyo mwongera byose nzabishyira mu bikorwa wari uzi ko abarundi bajya bakambwira ati dore ko nicyo tuguhaye Kagame kora ibyo tukubwiye niwanga shauri yako twe nta kibazo dufite ntabwo ari abarundi bafite ikibazo cy'inzara wari umuntu mu rundi utaka biruka batuka perezida wabo ngo bameze nk'umukarani ngo ajya mu birayi kurandura ibirayi ngo ajya amenya ko ari perezida warabibonye ejo bundi igihe neva ajya mu birima gusarura ibirayi abona zino ntore ariko ngo cyaje perezida ntabwo cyaje kumenya ko ari perezida ngo kimeze nk'igikarani ariko perezida ni uw'abarundi ntabwo ari uw'abanyarwanda niba abanyarwanda ari abasonga ari n'imbura mukuru bajya guhunahuna mu mayezi nk'uko babatuka nuvuga ko tumerita Kagame wa mugani wa Barafi
serije wenda utaragira kure nk'ubutse n'akandi kantu kagaragaza yuko n'ibingibi nabikora mutazatangara ari amaradiyo barundi bari barahunze bari bashyigikiye abapucisi yakoreraga I Kigali hari ayo mu kiwumva ntibayahagaritse none se Kagame yamye avuga ngo nongo abantu ni impunzi ngo nta kintu bakora n'iki byose ariko uko bagiye baganira ibyo biganiro byagiye bigira abarundi bamubwira bati ibindi dore kuri bigomba kugenda kandi nawe ubona yuko akeneye abarundi koko yahere kuri ariya maradiyo ejo uri tuzabona bariya abantu b'abasirikare nabo babatanze ku buryo rero ntasho afite uko byagera kose nta mahitamo afite niho ibihe bigeze ahubwo yagombye kuba intwara akavuga ati ibyo mudusaba turabyemeye akanagara imbere y'abanyarwanda akavuga ati turabyemeye yaba n'umugabo ahubwo agasaba n'imbabazi twashatse guhungabanya umutekano wanyu tugomba kubana neza ariko turamuzi ko atari ukuntu azabigenza azabagenda anyura mu macenga nkariya ye ariko ntabwo bidutangaza kubera ko ingero dufite ni nyinshi cyane tumaze kumumenyera ku buryo umugabo ngiye mvuga yuko yanarangiye ngiye niko mbibona ntabwo wenda ngira ahandi bavuga yuko atakiriho ariko mbona yuko yarangiye ahagaze ku buryo rero
urakoze cyane Patrick hano aravuga ati udukurikiye aho muri Canada aravuga ati none se sumbira igikwavuga ngo abanyarwanda bajya guhunahuna Uganda harya we umugore we ahunahuna muri Canada kandi igihugu ari icyabo muzamumbare ni umukomerezi udukurikiye aho nyine ati mukasumbira igihe atahunahuna muri Canada kandi bafite igihugu hari undi muri Congo nawe aravuga ati ati ndagukurikiye Serge iyo kondisiyo abarundi bashyize kuri Kagame ndayishyigikiye cyane ahubwo nasaba na Felix Tshisekedi kuyishyira kuri Kagame naduhe nkunda niba ataduhaye nkunda nawe turafunga umupaka urumva nakongeraho ngo natange M23 urumva buri gihugu kishobora gushyira kondisiyo kuri Kagame ariko utekereza kugira ngo ugire ibigo byose bine bigukikije bitatuma mufitanye ibibazo buri munsi abatanzania buriya baritonda bafite siyasi ikomeye cyane ntiyabura utuntu duto dusa ariko ntabwo bajya mu bintu nka biriya nkeka ko n'abanyarwanda kuba bariho bagihagaze magingo uyu munsi bajye banashima n'imana bamenye ko n'amasengesho burya afite aho bafasha ariko ni gute wagira abaturanyi bose babi mukaba mugihagaze kuko mwumva ko muzagumamo aho ngaho mwifite mwenye mudafite abaturanyi so nk'uyu avuga ati na Congo yari kuye gushyira kondisiyo bagatanga rurankunda n'aba M23 ibibazo byakemuka Patrick nagira ngo iyi ngingo tube twayisoza niba ari cyo washimangira mbere ko tuyivaho tukajya ku ngingo ya kabiri
urumva iyi ngingo ni ingingo ikomeye cyane wenda twanayivuzeho urebye mu by'ukuri bihagije n'ubwo dushobora no gukomeza tukayivugaho ariko nk'uko usoje uvuga rwose biragaragara yuko uriya mugabo ni ikibazo ubutegetsi bwe ni ikibazo ku banyarwanda kubera yuko bababuza uburyo bababuza amahoro babatera inzara bababuza gutera imbere mu by'ukuri ariko ni n'ikibazo nanone no mu karere ku buryo rero nk'uko bigenda bigaragara uko byagenda kose agomba kumva yuko agomba kuberekera abanyarwanda agatanga agahenge yabishaka atabishaka bizakorwa kubera yuko nk'uko barundi bamubwiye ati urakora ibi ngibi tumaze kuvuga yuko n'abakongoye nabo bashobora kuvuga bati urabigenza gutya ibyo abagande bamubwiye ntabwo tubizi ariko nabo bafite ibyo bamubwiye kugira ngo bishoboke ku buryo bigenda bigaragara yuko icy'ingenzi ari umuntu ushyira mu gaciro ndumva komerezi Charlotte ari wari kubivuga aramutse ari umuntu ushyira mu gaciro yavuga ati ibi bintu kugira ngo birangire neza abanyarwanda bongere babeho uko babagaho neza cyangwa uko bagombye kuba babaho n'abaturanyi babo icy'ingenzi ni ukugira ngo baganire nabo ngabo bose ariko ahere cyane cyane ku banyarwanda kugira ngo ibyo bibazo biveho burundu n'urwikekwe ruveho izo za zihuriro nyarwanda avuga ko ziri mu Bugande zimuteye ibibazo akaganira nabo akabazi yuko nta kibazo gihari akaza tukavugana hanyuma tukabona ibisubizo abo barundi abo bakongomani bose akaba yakwicara nabo akaganira nabo ariko nta buryarya burimo icyo ngicyo nicyo gisubizo kirambye gishobora gutuma hariya mu karere haza amahoro arambye abanyarwanda n'abaturanyi babo bakabana mu mahoro bitagenze bityo uriya mugabo azakomeza anyuraguremo ariko urimwe aziyuraguramo ahita anakomeza agenda ubutagaruka nduva ryo kizaba kimutegereje ariko ntekereza ko nawe atangiye gukomeza gutangira kubyumva byadufasha cyane abyumvishe cyane kugira aho ngaho ariko natanahagera natwe tuzanahamugeza cyane cyane ko n'abaturanyi nabo batangiye kumubwira bati urakora ibi ngibi serije ndumva ari cyo ngicyo nakongeraho ariko iyi ngingo ni ingingo nziza cyane ikomeye cyane kandi abantu bashobora kuganiraho amasaha n'amasaha urakoze
tuzabigarukaho ntangingo igisaza hano kuri radita huka iyo bibaye ngombwa mu nyungu z'abakunzi ba radita huka turongera tukayigarura ndasuhuza abakunzi ba radita huka ngo bageze muri Uganda ejo ubwo n'abantu babanyandikira bati tuba dukurikiye muri urukerera mu masaha 9 saa 10 ntabwo tuba twaryamye ndabashimiye cyane mwese nabo bavandimwe ni ukubasuhuza uyaragira ati Serge shimira Patrick amaze igihe kirekire tutamwumva tuba tumukumbuye nibyo tuzabigarukaho rwose ahubwo munyemerede tujya ku ngingo ya kabiri ingingo ya kabiri nagira ngo turebe uburyo leta y'agatsiko nyine iba ibeshya abanyarwanda ibintu by'imishinga ariko ntabwo ndi bugerageze wenda kwinjira muri kino kibazo cyane kuko ni ukugira ngo turebe iyo bavuze bati hari abantu batumye ibikorwa remezo bidateza imbere abanyarwanda bagapikinga umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa ba minisiteri imwe kandi ari ahantu hose uyu munsi minisitiri w'ibikorwa remezo nibwo akijya wasimbuye Claver Gatete yari mu nteko ishinga amategeko yisobanura imbere y'abadepite aho abadepite bamubwiye aje bati ni gute abantu batumye politike cyangwa porogaramu ya biyogaze idatera imbere tuzabakurikirana dute biyogaze nta nubwo nari nzi uburyo yagombye gukora muri uru Rwanda ariko abagiye babimbwira mu Rwanda ahubwo naje gusangasanga abanyarwanda baraguwe niba biyogaze mu Rwanda uko bateganyaga igomba gukora igomba kuva mu mase y'inka ubwo cyangwa amatungo cyangwa ikava muri za toilette z'abantu bivuze yuko niba ikibazo cyavutse atari no kubera wenda umushinga wapfuye utaratera intambwe hari no kuba iyo matiyeri niko nabyita ayo mase cyangwa uwo mwana uba muri toilette nawo warabaye muke bigatuma noneho politiki batekerezaga itagerwaho hari abagiye banyorereza za illustration cyangwa shema y'ukuntu nyine bari basigaye bacukura ubwiherero bakaba bafite za amapipe nuvuga imiyoboro ijyana ahantu ikatwikira no wa mwuka uvuye nyine muri toilette ukaba ari ubyara za ngufu zibamo gaze bagahita bagarura muri kwizine z'abanyarwanda nyine baravuga ngo ari amazu menshi ngo y'icyitegererezo cyangwa ziriya midugudu ngo ngamwe agiye afite izo za biyogaze ariko ugasanga noneho ikibazo kivutse niba abantu batituma ku buryo buhagije kugira ngo babone umbabare rwose kwibuka gutya kuko ndumva nta yandi magambo hari uwambwiye ati ikibazo cyaravutse hari igishobora kuvuga ati twabuze matiyeri ituma iyo biyogaze ikora ida bagomba gushaka amase y'inka cyangwa amase y'amatungo cyangwa bagomba kureba muri za tuwari niba rero bavuga bati hari aho zakoze ariko none bagasanga bagize icyo kibazo nta mase babonye nta n'amazirano kibabonye pardon kubivuga muri aya magambo rwose kuko birababaje noneho ukavuga uti se umuntu wize umushinga okay baravuga bati hari aho imishinga ikora mu bindi bihugu ariko biterwa nanone n'ubwisi bw'abantu hari uwambwiye nyine twaganiraga mubaza mu gihugu ntibikora bite arambwira ati nka famiye y'abantu babiri kumbwira ngo biyogaze yazakora nta nka mugira inka imwe ntabwo ihagije Patrick wumva ukuntu yambwiraga ati kubona amase y'inka imwe ati inka imwe ntabwo ihagije cyangwa ebyiri kugira ngo uzabone ayo mase agomba kujya muri icyo kigega agakura iyo gaze igashobora kubyara izo ngufu zituma wacana resho wateka tirishoka tirono tekereza abantu uri umusiribateri uzabona uwo mwanda koko ukuvamo wowe niko twabyita ndumva navuze amagambo nakoresha munyihanganire ku kinyarwanda gikenye mu magambo kugira ngo noneho ubashe kwibonera ingufu za gaze zituma uteka zituma ushyushya zituma tugaca amakara n'inkwi nk'uko babivuga ni ibintu bibabaje cyane ariko abiga imishinga sinzi ukuntu baba barayize ariko bavuga ko iriya politiki ushyira abantu mu midugudu bagira ngo babakusanyize hamwe wenda iyo myanda ijya iboneka ku bwinshi babashe gucana u Rwanda rukigamba ko 2024 rwagombye kuba aricyo gihugu kizaba gifite ibidukikije byiza bidahumanywa n'ibiva ku bikoresho by'amakara n'inkwi no gutema amashyamba ni ibintu baririmbye cyane icyo kigenyo bazabigeraho bidate kugira ngo 2024 babe babagezeho mu gihe n'iyo politiki yapfuye uyu minisitiri agomba gusobanura impamvu byapfuye reka dutege amatwi ko byari bimeze mu nteko ishinga amategeko uyu munsi mbere y'uko dukomeza tubiganiraho
ibibazo byabajijwe minisitiri w'ibikorwa remezo byiganjemo ibyagaragajwe na raporo zinyuranye z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta by'umwihariko ya 2019-2020 nyuma yuko inshingano zo gukurikirana gahunda ya biogaze zeguri uturere ndetse sosiyete y'u Rwanda ishinzwe iby'ingufu REG EDCL igahabwa inshingano zo gutanga ubufasha mu bya tekinike. Raporo y'igenzura y'umwaka wa 2019-2020 yakorewe EDCL igaragaza ko muri biogaze 9647 zubatswe, 514 muri zo zingana na 52% zidakora. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Nsabimana Ernest yemereye abadepite ko hari amakosa yakozwe muri iyi gahunda, abizeza ko minisiteri yatangiye inzira zo kuyakosora ndetse ko bitarenze ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka hazamenyekana ikibazo cya buri biogaze yubatswe kugira ngo gikemuke.
Ingamba minisiteri y'ibikorwa remezo ifite ndetse zaranatangiye, hari inyigo irimo gukorwa, ubu hariho rwiyemezamirimo washyizweho akurikiranwa na REC biciye muri DCA muri gukora survey cyangwa se kubarura mu by'ukuri ibibazo byose byabaye muri izo biogaze turi kuvuga, ndetse buri biogaze ikajya mu kicaro akavuga ati iyi biogaze yagize ikibazo kubera kwititaweho, habaye ikibazo cya technique cyangwa se iyi biogaze ntikora kubera ko aba kubera ikibazo cya design, ibyo nabyo bikamenyekana. Nyakuwa speaker rero nabizeza ko mugihe rwose kitarenze amezi atatu inyigo izaba yagaragaje mu by'ukuri kuri buri biogaz ikibazo cyagiye kibaho ndetse n'uburyo bwo kugira ngo icyo kibazo gikemuke.
Mu myaka itandukanye raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nayo yagiye igaragaza ko hari amafaranga agenewe gahunda ya biogaze atarakoreshejwe icyo yari agenewe. Ingero zitangwa ni nko mu turere twa Gicumbi na Gakenke habarurwa miliyoni zisaga 30 muri utwo turere twombi zitakoreshejwe, ndetse no mu karere ka Nyabihu naho hakaba hari miliyoni 17 zigenewe gahunda ya biogaze zitigeze zikoreshwa. Aha ariko abadepite basabye minisiteri y'ibikorwa remezo kugaragaza abatumye gahunda itagera ku ntego zayo kugira ngo babiryozwe.
Madam Speaker, mu gusubiza muri ayo mezi abiri ndasaba yuko haba ibisubizo bijyanye na accountability, bijyanye n'iki gihombo. Igihombo kizanwa n'abantu, abo bantu bakwiriye kugaragara. Ndasaba honorable minister muri ayo mezi abiri azabe yabaryoje icyo gihombo.
Ikindi kibazo nari mfite cya nyuma ni ikijyanye n'igihombo cyagaragaye muri iyi gahunda ya biogaz agakonya kwa minisitiri akigarukaho akatubwira abazabazwa iki gihombo, ko bigaragara ko iki gihombo hari abakwiye kukibazwa ko ni kinini, hari icyo ku baturage, hari icyo ingengo y'imari ya leta yashyizwemo, ntabwo iki kibazo cyasobanutse neza. Iki kibazo cya biogaze mu by'ukuri ni ikibazo gifite umwihariko wacyo, nta nubwo ni ikibazo kimaze imyaka myinshi urebye gisatira imyaka 14 abantu ikibazo bakizi. Nibajije wenda gukonya kwa minisitiri ari mushyashya, ariko nibajije niba mu by'ukuri muri iyi myaka 14 uyu munsi aribwo batangira kuba batekereza kuvugurura inyigo.
Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Ernest Nsabimana yemereye abadepite ko abafite aho bahuriye n'igihombo cyagaragaye muri iyi gahunda bagomba kubiryozwa nta shiti.
Muri za sisiteme uko amafaranga yagiye akoreshwa biba bigaragara, ntabwo ari ikintu gisaba imbaraga nyinshi. Nyakubahwa speaker rero banyakubahwa abadepite, ngira ngo inzego zitandukanye n'ubundi zishinzwe gukurikirana uko umutungo wa leta wakoreshejwe ndetse n'impamvu zatumye uwo mutungo ukoreshwa nabi, tuzakomeza gufatanya ndetse no gutanga amakuru kugira ngo ibibazo byose bibonerwe ibisubizo ndetse n'ababigizemo uruhare nabo bashobore kuba babihanirwa.
Nyuma yo kumva ibisobanuro mu magambo bya minisitiri w'ibikorwa remezo, inteko rusange y'umutwe w'abadepite yemeje ko yanyuzwe n'ibisobanuro yahawe.
Comrade Patrick, urumva konkuruzo y'umunyamakuru ati inteko ishinga amategeko yanyuzwe n'ibisobanuro bahawe na Dr. Ernest Nsabimana wasimbuye Claver Gatete. Ariko abadepite batari ko muri iyi myaka 14 ubundi bwo mubonye ko inyigo yizwe nabi, amafaranga yaranyerejwe, amafaranga batazi yagerekeza, abanyarwanda baragiye bababwira ngo leta yaguhaga, sinzi umuntu umuvandimwe agiye abisaba ariko ntabwo bimwe mbizi, wenda niba ubizi uraza kudufasha. Avuga ngo niba leta ngo yarashyiragamo 60% umuturage agashyiramo 40% kugira ngo agiye muri porogaramu ya biogaze, uyu nawe ati abaturage baba batabasha kurya noneho ngo bazajya mu bwiherero cyangwa muri tuwarete. Urumva hari ibintu byinshi cyane bano bantu bari barateguye kuri politiki kandi bayimurikira imiryango mpuzamahanga nagiye mbona abantu bagiye bava muri za Australia muri za Canada baza gukora ikide muri ibintu bya biogaze mu Rwanda leta y'u Rwanda ibabwira ko ni politiki rwose zizakora bitewe n'uko abanyarwanda bashobora kubashyira ahantu hamwe bakabatuza hamwe bakabategeka kurya isaha imwe bakabategeka kwambara bimwe kogosha bimwe kugenda hano byo muri Korea bakumva yuko bizakora ariko ikintu bibeshye aha ngaha bibagiye ko na leta nayo ni igisuma leta iranyunyuza nayo iriba kandi Gatete yagizwe ambasaderi mu muryango w'abibumbye namubonye ejo bundi mu nkiko ari barimo kumushinja bati ibyaha muturega na ministre twari tubifatanyijemo urumva Patrick ibintu bya biogaze nibo bizi twe tuba dukora politiki ariko tugomba kwereka abanyarwanda n'ibi mishinga bababeshya ngo babazane iterambere uko iteye ubwo nirinze kuvuga ku byangira mugengeri nibagiye kuvuga ya mishinga ya karisimi n'ibindi byose nanze kuvuga raporo y'umugenzi w'imari ya leta Juvenal Musakirimo tukavuga Obadi ya Biraro ibi bintu maze imyaka cumi kuri radiyo itahuka najye mbivuga buri munsi biyogaze najyaga nyumva ariko hamwe ntekereza aho bavana ibyo bakoresha muri biyogaze uriya mwanda nawumenye uyu munsi rwose niyo mpamvu navuze ni ntizanumera mvuga ko ntabwo nabikurikiye bihagije ariko ni ikibazo gikomeye ijambo ryanjye kuri iyi ngingo
urakoze Serije ibintu by'iwacu nubwo tuba rimwe rimwe tubiseka ariko biranababaza cyane kubera yuko igihugu burya na uko cyaba kingana kose ntabwo cyagombye kuba gishobora kuba gikorwa cyangwa se kiga imishinga yacyo nk'uko mu Rwanda bimeze ko mu Rwanda barabashyiramo ingufu cyane kugira ngo bakorere bamamaze imishinga bari gukora kugira ngo bajye bagaragara yuko ari abakozi ariko mu by'ukuri batitaye cyane ibizavamo ku buryo rero iriya mishinga yose impamvu idakunda ni wa biogaz urimo nuko ari imishinga igenda ku itekinika Serije nkunze cyane uwo mukunzi waraditawe uvuze ati uwo mwanda bajya gushaka kugira ngo uwo mwanda turabizi twese kugira ngo uboneke nuko abantu baba bariye none se umuntu arya rimwe hanyuma ukaza kumubwira ngo aza kujya gushaka umwanda wo uza uhagize wo kugira ngo baze gushaka izo ngufu ntabwo bishoboka rero urumva nyine biracuramye kubera yuko umushinga se wajya kuwiga uzi yuko ibyo uzakenera kugira ngo bikunde bidahari ubwo ikiba kigomba gukorwa ni iki ibintu byo mu Rwanda biba bicuramye nyine ukuntu ku buryo sinzi iyo bari kubisobanura hari igihe niyo mpamvu rwe na rimwe nk'abanyamahanga badakurikirana byumvikana babona ibyo bintu bari gushushanya bari kugenda bereka abantu bose ashobora kuvuga ati ariko ibintu byose ni byiza sinzi impamvu muri kubirwanya cyangwa mumeze nk'amwe mutari kubyumva kandi mwagombye kuba mubyumva iyo umubwiye uti rero ngende umunyarwanda ngeye ibyo ndi kubona kuri tere uko bimeze uko biri ntaho bihuriye n'ibyo ngibyo uri gusoma hari igihe bifata umwanya kugira ngo babyumve ariko bigira ngo bakagira babyumvishe ku buryo rero ibi bintu by'itekinika byaje mwa kiriya gihugu ibi bintu by'itekinika biza mu buyobozi bugatekinika abaturage bugatekinika abanyamahanga bugatekinika abantu bose ariko bugambiriye ikintu kimwe ntabwo bugambiriye iterambere ry'abanyarwanda kuko ntabwo garagati ko ari injiji cyane ku buryo batazi yuko uwo mwanda utari buboneke kubera ko abanyarwanda batarya ibyo barabizi bakaba bazi yuko uwo mwanda utari buboneke kubera yuko inka zihari ntizihagije imiryango ifite inka ntabwo ari myinshi cyane bakaba bazi yuko ibi bintu bitazashoboka kubera ko ayo mafaranga izo 20% bari kwaka abaturage bazi yuko batanazishyira muri uwo mushinga mu by'ukuri ahubwo bazijyana mu yandi manyanga yabo ibi nabyo ni ibindi Serije ndumva sinzi nimba ubizi ariko hari ikindi kintu numvise bavuga ejo bundi nabonye message itambuka yuko ngo RBD ni RBD ahari simbizi ndumva ari banki nyarwanda ishinzwe iterambere ari RBD ahari ndumva ngo ufite umushinga ngo wo kugeza ku banyarwanda ngo amashanyarazi ngo aturutse ku mirasire y'izuba bakavuga ngo abantu bari muri diaspora babibonye hano muri yari yo biri gutambuka ngo abantu muri diaspora ngo bazatangaza amafaranga ngo 20 amadolari
BRD
ngo bazatange ngo amadolari 20 ngo hanyuma ngo BRD nayo ngo yongereho 100 ngo noneho ngo umuturage utishoboye ngo agezweho ngo umuriro ngo uvuye ngo ku mirasire y'izuba iyo ubibonye gutyo ushobora umuntu wese utekereye utagiye gutekereza ngo ugere kure wavuga uti uyu mushinga ni mwiza koko abaturage bagiye kubona amashanyarazi ariko wabire wanabikurikirana ugasanga ahubwo icyo bari gukora ni iki ari ukugira ngo bashake aya mafaranga gusa ariya 20 bari gushaka ku muntu cyangwa arenzeho bayatware bajye kuyakoresha kuko uyu muriro nta uzabona ni kimwe rero n'ingi bya biogaz
bagenda bagafata ibindi nyemera gato murogoye kukuvuga ikintu kiri present paruta kandi kirimo mafia ikomeye uyu message narayibonye no kundi mukunzi wa radita uka mu gihugu cya Kenya nkuko iyi message yaruvuze nyine iravuga ngo wiriwe gutera inkunga muri cana challenge birarangira uyu munsi tariki ya 8 z'ukwa gatatu 2022 ni message yarangiye ejo ku munsi w'abari n'abategarugori iyi projet yatangijwe na banque BRD yo mu Rwanda iyo utangiye umuntu utishoboye amadolari 20 y'Abanyamerika nabo bashyiraho ijana bityo umuturage akagezwaho electricité ivuye ku mirasire y'izuba ushobora gufasha umuryango umwe utanze 20 amadolari cyangwa imiryango myinshi bitewe n'uko wifuza gufasha turashimira abamaze kubikora kandi tunabyibutsa ababyifuza ariko batarabikora mwakora kontuzo yanyu kuri email bagashyira ari ariko tegeza kugira ngo ubwire umuntu ngo natanga amadolari 20 none uwo mwongera amadolari 100 urumva iyo politiki irimo gape hagati y'amadolari 100 n'amadolari 20 bivuze yuko ubundi iyi pano solari cyangwa uyu muproje y'umushinga ntanubugeze ku madolari 100 ngiye mbikize ahubwo ishobora kuba ihendutse ari nk'amadolari 20 ariko bakakubeshya ngo nutanga 20 warashyiraho 100 kugira ngo wumve yuko bihendutse ukavuga uti ariko se why not iyo ngiye muri grocery store ngura wine y'amadolari 30 nkagura inete y'amadolari 50 nkagira amadolari 20 ugahita utanga barabibwira abantu bo mu bihugu bamwe Kagame avuga yuko bazapfa bangara sibyo
yego
ntabwo iyi mesaje y'abanyarwanda bo mu gihugu kuko abazapfa bangara nibo barimo amadolari bagomba kubavanamo bakakubeshya bati nutanga 20 turabatangira 100 Patrick uhita uvuga ati 20 ni ya wine nyine iri aho ngaho ikiri rite reka mbahereze ariko iyi mirasire y'izuba ishobora kuba itageze no ku madolari 20 cyangwa iriya mishinga yo muri za koperasiyo yo kuvana abantu mu bukene yamaze kubyishyura bo barimo kunyunyuza abanyarwanda ba bandi bazapfa bangana bwakomeza Patrick
Serge ugisobanuye neza icyo kintu ntabwo nashaka kuvuga yuko nyine iyi mishinga yose bagenda bashushanya bari kugenda bamurikira abantu ni byinshi cyane bakora kandi bakabikora muri ubu buryo ariko nta na kimwe ugenda ngo ubone kiri gukora nta na kimwe gikora ku buryo harimo n'abantu bamwe n'umwingi uyu mushinga umaze kuvuga ngo cana challenge ujya kuba ukumva umuntu utaranyize no muri iyi ngiyi baje bakamushushanya bagashyiramo amasinga mu nzu ye ariko akaba akubwira ati sinigeze mbona nta nubwo n'itara ryiza ryaka n'umunsi n'umwe mu gihe kubera igihe babishyiriyemo ku buryo rero aba bantu ni abantu wagira ngo ntabwo ndaza kubita ngo ni abanyamahanga cyangwa ni abavantara ariko ni abantu wibaza mu by'ukuri kuvuga uti aba bantu iki gihugu bagifata nk'icyabo aba baturage babafata nk'abaturage babo ni iki bumva abaturage bagomba kubafata nk'iki koko mu by'ukuri koko ni abantu bari aho ngaho babereye kunyunyuza abantu bose aho bashobora kunyunyuza ifaranga ari hose bakazana ibi bintu bakabikubita abo ngaho tugarutse kuri iki kibazo cy'abadepite na biyogaze Serge nakunze cyane kiriya kibazo cy'uriya mudepite yabasha ati imyaka 14 uyu mushinga uhari uyu munsi nibwo mubonye ko uyu mushinga utagenda uyu munsi nibwo mubonye ko ibyo bintu byose byapfuye byagenze bite kugira ngo uyu mushinga umare igihe kingana gutya udakora kandi ntacyo mutubwira impamvu nta yindi Serije iyi ni imishinga itegurwa ntekereza ko itegurirwa cyane cyane muri sekretari ya FPR bakabitegura bafite inshingano cyangwa objectifu zabo bwite zidafite aho zidahuriye n'ibyo imishinga ivuga ku buryo rero bo ayo mafaranga iyo bamaze kuyabona aho bayavana hose ari mu baturage ari mu ngo z'abanyamahanga ubundi ibindi ni ibindi bigenda gutya abantu bakajya birirwa bari kuzenguruka ngo bari gusobanura ngo bibagize ibi ndabivuga ndi gutanga n'urugero mvuga ni muzarebe yuko ntibabaje ikibazo muzarebe ko abantu bazafatwa ngo iyi mishinga bagize nabi cyangwa bagize banyereje amafaranga muzabirebe murebe ko ari minisitiri muzabona abamo muzabe ko ari umuntu wo mu gatsi kuzafatwa ariko muzabe ko ari umuntu bazanye umuntu w'umutekinisi ukora muri minisiteri runaka bamukize hariya bamwerekanye ngo ribu yamufashe ngo niwe wanyereje amafaranga ngo cyangwa ngo yakoze inyigo ngo zitari zo hanyuma uwo nguwo agende bamujugunye mu gihome cyangwa niba namushyiremo wongere umuraze mu munsi ubwo wongere umusohore hanyuma byongere byibagirane gutyo gutyo serije ni gute igihugu gishobora gutera imbere kiyobowe muri ubwo buryo kuko mu by'ukuri ntabwo uyu munsi bitangaje kumva abanyarwanda birirwa bari guhamagara aho hanze bari guhamagara abo bantu bangaye bari kwandikira abo bantu kagavuga ko ngo bagomba kugwa ngo bazapfa bangara bari kubabwira bati nyabuneka n'amadolari abiri yagira icyo akora bari kuvuga bati nyabuneka mudushakire na mituweli ntabwo byagombye ko nk'uko
bimeze ayo madolari abiri ava muri bya bikarito duterura kandi abiseka agahita ati abo bose baterura ibikarito bivuze yuko twebwe duterura ibikarito bigatunga imiryango yacu tugatunga n'abacu mu gihugu ariko ntabwo twiba abanyarwanda ntabwo twiba abanyamahanga bazadusebye ngo tubayeho nabi badewe hano twaze tugana arambwira bigati ubundi ni uko kwivuga atari byiza ariko hano hari abanyarwanda benshi barusha Kagame n'umushahara Kagame ahembwa $12,000 tw'amadolari y'Abanyamerika ku kwezi kandi akaniba n'abanyarwanda ariko hano hari abanyarwanda bajya ku mirimo bafite saleri y'ibihumbi n'ibihumbi yirirwa tuka ngo barangara cyangwa ngo babayeho nabi mu gihe we yirirwa yiba ahembwa saleri $12,000 akareba n'abanyarwanda Kagame ntabwo ni ukubera ko niyangira buheri nyine iri hariya yiba irya akaribwa n'akataribwa akishobora ku bantu ngo babayeho nabi baraterura ibikarito bazapfa bangara ati hano bari babayeho neza ariko se ubundi Kagame wagira ngo akurusha kubaho neza Patrick usibye imisoro y'abanyarwanda nirwo yiba cyangwa ubutunzi bw'abanyarwanda yumvikane rwose nta muntu ukwiye kumva yuko ngo Kagame niba avuze ngo azapfa yangara ngo kuko ngo amurusha Kagame abayeho kuri buriya buryo ko yiba abanyarwanda iyo avuga ngo umushahara we ntabwo arawukoresha atungwa n'iki ariko wowe utungwa n'umushahara wawe wakoreye kandi wishwe na impo ugatunga n'abanyarwanda bo mu gihugu afata uri umukire kurusha Kagame ni nyura buhe
oya urumva nyine niyo mpamvu nyine yigamba yuko nyine mu mushahara watawukoresha dore ni ibingibi byose iyo mishinga ya biyogaze ibyo by'amashanyarazi nibyo bagenda bakicara bakajya gushakamo amafaranga bakajya kubanyunyuza mu banyarwanda ari abari mu gihugu ari abari hanze ari inkunga z'amahanga hanyuma noneho nyine umugabo yamara kuzuza imifuka yamara kumva yuko ari kureba ngo yumva ngo afite ngo amafaranga menshi cyane akaza kuza gukina abanyarwanda ku mubyimba niyo mpamvu iyi mishinga yose ifaringa kandi nta muntu n'umwe ubijya ubibazwa ibyo bintu ngo bamubaze bati uyu mushinga runaka kuki wagize cyangwa se bantu ajya kumubaza bakamubaza nyine nyuma y'imyaka 14 none se ubungubu abo badepite bo hari igihe batabayeho buriya minisiteri se hari igihe itigeze igira umuminisitiri ariko reba nyine reba igihe gishize ubwo se uwo mushinga uriya basobanura gute bavuga ni yuko byarinze bigera igihe kingana gutya imyaka 14 nta ripoti n'imwe igeze itangwa ngo bavuge bati dore ukuntu bimeze twasanze aho tugomba kuvana matiyeri premiere kugira ngo dukore iyo biyogaze ntayihari nyabureka mureke dushyiremo ingufu cyane abanyarwanda barye abanyarwanda babone kugira ngo iyo myanda izaboneke reka da ni ukubera yuko impamvu bidakora ntagaruka ko batabibona impamvu bidakora ni uko abazana iyo mishinga ari nabo banayica mu by'ukuri uyu muminisitiri rero wafashe inshingano yuko ngo abo bantu bazabashaka bakababona dutegereze turebe nimba azagaruka akaza kuvuga yuko yababonye cyangwa se nimba ari ibyo izabamurika nk'uko igenda imurika abandi bose ikavuga yuko yafasha abantu batumye uyu mushinga utagera ku nshingano zabo ibingibi ntabwo bizabaho bizamera nk'uko bisanzwe biri butambuke byavuzwe uyu munsi tubivuzeho n'abandi bazabikoraho ibiganiro hanyuma bigere bitambuke abanyarwanda bakomeze babe muri ubwo buryo kugeza igihe bazumva yuko aribo bashobora guhindura ibintu kubera ko agati ku bwako ntikazashobora kubihindura kuko akabikora akabishaka kandi ni mu nyungu zako kugira ngo ibintu bigende uko biri kugenda ubungubu ubwo rero birasaba yuko abantu batinyuka bakavuga bati ibi ntabwo dushobora kubyemera mwebwe biragaragara yuko inyungu muri gukora ntabwo ari inyungu zacu nk'abanyarwanda ntabwo ari inyungu z'abaturage mwe mugiye ku ruhande ibyo mutariye ntabyo mukiriye hanyuma dukomezanye n'abantu bazima abantu bifuza ineza y'abanyarwanda serije ruba aricyo ngicyo navuga murakoze
ugize neza Patrick uko bisobanuye biranumvikana kandi agahinda k'abanyarwanda ariko gahinda kacu no kuba dufata uyu mwanya buri munsi kugira ngo tuganire ku bibazo biri mu gihugu ni ukubera urukundo dukunda abanyarwanda n'u Rwanda naho ubundi ntabwo ari ukubera ko tuba tugomba kuza kuvuga uyu mugabo nyine uri i Kigali bigaragara nyine ko ari nyirabuheri iyo aza kuba ari umuntu ukunda abanyarwanda nawe yari akwiye kujya muri urwo rukundo nkabo wakumoje kuri ibyo kuvuga ngo cyana challenge na itembi bora no muri Kenya itangazo ni rimwe nkuko riri yaje muri byo muri Canada n'abonye no muri America bijya kumera ahanga no bo baravuga ngo amafaranga bakishye muri ambassade y'u Rwanda ngo mucyo bitangwa gaciro development fund tetereza umugabo yaravuze ati niba n'abantu bari stupid n'abanyarwanda turababwira ati muzana amafaranga bakayazana ati ntibakubaze icyo agiye gukora ati bakabaho gusa bafite icyizere nababwiye n'umugabo ni nyirabuheri n'umuzungu zanyi n'umujura kuvuga ngo umuturage yari afite itungo rimwe ryasigaye ryonyine aramubaza ati kugiye kurishyira mu gaciro uzatugwa iki ati nzihesha agaciro gusa urabyumva Patrick Kagame arabwira umuturage ufite itungo rimwe ngo narigurisha ashyire mu gaciro bati uzatungwa n'icyo ryo ryari gutunze ati njye nihesha agaciro gusa nta kindi nzabaho kubera ko nihesha agaciro nahise Kagame kuki atakwesha agaciro ngo afunge umukanda nawe yumve kurya inzara iryana none nawe yumve yuko gutuka abantu ngo bagiye guhunahuna yumve ububi bwo guhunahuna no kwishwa neza urubyo ushaka kubwira mwana Patrick ariko urabwira abanyarwanda bo muri Kenya hano itangazo rya kumera nka ririya rwose rindi ni uko babwira ngo ni amanyarwanda 115,000 amadolari bika amadolari 115 basobanuye igikorwa nyine ngo cya banki tura amajyambere BRD noneho bashyiraho nimero za konti bashyiraho ngo bashobora kohereza amafaranga baciye muri NCAA kuri branche yayo muri village market bagashyiraho konti ya banki bakajya no muri ambasade y'u Rwanda bagashyiraho ngo agaciro development fund n'ibindi urumva ni ibintu byo kwiba abanyarwanda kandi nibwo basubira inyuma akaza kubahiga no kubatoteza hano hanze kohereza amafaranga mu gihugu yo gutunga imiryango nibyo biranakenewe ko abantu batunga imiryango yabo ntabwo mwatuma hano abantu bicwa n'inzara ariko nanone mugomba gutekereza n'impinduka uko dutunga imiryango yacu mu gihugu ni nako tugomba kuvuga ngo tugomba gutunga impinduka impinduka ikenewe gutungwa kuko ntabwo tuzatunga imiryango gusa ngo birangire hari ya koti ivuga ngo kugira ngo uhore ugaburira umuntu ifi ugomba kumwesha uburyo yaroba dukeneye natwe hari umuntu ndakeka tujye ku ngingo ya gatatu kugira ngo byumvikane biri mu bitekerezo twandikiwe umwe mukunzi wa radita ukavuga ati nkeka ko mukwiye guhindura strategi yo kubwira abanyarwanda rwose mutanigengesera ati uzasanga hari abantu batoba iriba muvomeramo mwese ugasanga umuntu aratuba amazi kandi mwese muyanywe yagiye akoresha ibintu by'imigani nk'ibyo cyangwa ibi byo kuvuga ngo aho kugira ngo wari ugaburira umuntu ifi wamwisha uburyo baroba ifi cyangwa kugira ngo wari ukorere umuntu ikintu wamwisha uburyo bagikora abanyarwanda tugeze igihe cyo kuvuga ngo biriya byo kuvuga ngo kora ndebe utavuga numve bigeze aho tuvuga ngo buri wese ko participation ye ikenewe kuruta kwicara ukabaza ngo Patrick ageze kuki ndizera ko ibyo mvuga mwese mubizi turi abanyarwanda turabwizanya ukuri ahangaha ibi ni ibintu byo mva mu bitekerezo byanyu mu nyandikire iyo umuntu yicaye ahangaha akabwiraza ati ariko bwana ndayizeye impinduka muyigejeje he akambaza ikibazo kuko afite nimero yanjye kandi dusaba abanyarwanda ko batwandikira nkamubaza ni harya wowe ukora iki ati njye nshinzwe gusa kubatega amatwi akakubwira ati njye nshinzwe gutega amatwi gusa no mpita mbona ikibazo turi desperate cyane abanyarwanda sinzi niba turi nasiyo itandukanye n'abandi bantu wenda bandi ariko kugira ngo tuvuga andi moko cyangwa ibindi bihugu twajya tubana tukiheraho tukavuga iby'iwacu tukinenga mbere yuko tujya gutanga ingero mu bindi bihugu ibi byose byavuye mu kiganiro yagiranye na Comrade Baraka ndamuramukije kuri mugoroba ndizera ko wenda neza amatwi aho yatubwiraga twaganira iminsi igera kuri ibiri aho yatubwiraga ati abanyarwanda ntabwo dukundana we abakurikiye ikiganiro nagerageje gucarenginga wenda kugira ngo numve niba hari ikintu gisa ndibwumukemo ariko observation nabonye hanze no kubavuga bati nta rukundo rimo abanyarwanda usibye ko kugeza kuri uyu mugoroba njye mfite aho ngihagaze sinzi wenda ijambo rukundo narabyiye mbivuga nyine igihe kirekire mvuga nti urukundo ntabwo ari ryo jambo apropriye wenda dushobora kuba tudafite patriotism n'abandi bakati urukundo bigomba kugira ngo ugire patriotism bigomba gusaba urukundo ok biravuga ati Paris Saint Germain na Visit Rwanda yasubiye imbere ya Real Madrid uyu munsi abo ni abandi baba dukurikiye babireba nabwo mu bireba na sporo zo ngarutse yo kureba itese twandikirwa Patrick ushaka gukora konkrete ukavuga kuti impamvu tumeze gutyo uyu munsi umugabo atugira gutya nuko nta rukundo ruhari kandi kuko akaba afite rezo yo kuvuga ati nuko nta rukundo iyo rukundo ruza kuba ruhari twari dukwiye gukundana no tukavuga tuti dushaka igisubizo cy'ibibazo byacu abandi bati igihe kirageze kugira ngo abanyarwanda bareke bimwe byavuga ngo ok bagomba kwigengesera cyane ahubwo babone ikintu atari cyo ukakidenonsa kugira ngo abantu batagwa mu mutego biterwa rero n'uwo ukibwira n'uwo mu kiganiro nari nanze urugero wenda benshi tumaze imyaka 30 wenda 20 na 30 hari abantu banangiye bati ntabwo twazajya mu Rwanda rubibona FPR ubwo nagira ngo mbaze mbere aho ngaho mbabwire nti ikibazo si FPR iyoboye ikibazo si uyoboye u Rwanda ikibazo ni imiyoborere iba mu gihugu iyo umuntu akubwira ati tujya kujya mu Rwanda ruyobowe na FPR ubundi FPR iza kuba nziza usibye ko iyo wishi itari gushoboka ntabwo ari kujya mu Rwanda kuko umuntu akubwira ati sinshobora kuba mu Rwanda rwa FPR namaze no FPR iramutse ibaye nziza ntabwo wajya mu Rwanda niba ukubaza ngo u Rwanda rwarashe ntabwo nzarujyamo urabyumva icyo gihe rero utangiye kwibroka mentally mu bitekerezo ukavuga ati niba atari Patrick nta wundi ariko dukorera muri institution ntabwo dukorera ku muntu isi abanyarwanda tugomba gutandukanya kubaka abantu no kugeza ku mahame remezo twemera navuga yuko abanyarwanda abavuga ngo abanyarwanda baribeshye nibyo bivuga ngo nsubize inyuma imyaka 28 njye kuvuga ngo kuki twibeshye kuri RPF ariko nobody knows it nta muntu wenda wari ubizi ko ariko bizagenda nikibona uyu munsi abaduha amahirwe bavuga bati muri muri opposition ni muhatane badufitemo icyizere ejo bakaba disappointed umuntu ni mugari ushaka kuvuga uti uyu munsi umuntu akavuga ati wavuga iki kuri radiyo itahuka mu myaka 10 ejo bigahinduka bati Serge wavuga iki kuri radiyo itahuka mu myaka 10 Patrick wavuga iki kuri radiyo itahuka mu myaka 10 ariko ibyo navugaga niba ari vision y'ihuriro ndimo mbarizwamo ntabwo mvuga ku giti cyanjye mwenda nkacika intege ariko ihuriro rigakomeza iyo vision mugomba kureba ihuriro ntimurebe Serge ndayizeye tugomba gutandukanya abantu na organization kandi tugomba kumva yuko organization ifite imbaraga kuruta umuntu kandi tugomba kubaka icyizere muri organization cyangwa gushyira imbaraga muri organization tugatsindira hamwe cyangwa tugatsindirwa hamwe kuruta kumva yuko wowe uvuga uti ngenda rebera ku ruhande ibi ntabwo bindeba mu gihe abanyarwanda muganira benshi bavuga bati impinduka iratinze impinduka nigenda neza uramubaza ati participation ni iyi akavuga ati ngenshije kubatega amatwi nuko avuga uti se noneho urambaza iki nta kontra ihari yo gutega amatwi no kuvuga ngo impinduka ngo ntabwo yihuta ahubwo wa muturage uri mu ihuriro wa munyarwanda ushyigikira ibikorwa byacu ashobora kumbaza ati tageti mwaduhaye ntabwo muri ayi meeting mwatwijeje ko uyu mwaka hari ikintu kizaba cyarakozwe muri icyo gihe mfite kontra ndi kubwira umuturage ndi hari biranega yajemo doko byagenze yusi patrick ikintu nshaka kuvuga ngaha ahubwo ndi kwicara kuvuga ngo wowe ushinzwe gutega amatwi no gukritika ati numva amaradiyo yose tega amatwi buri kintu cyose gihe nshinzwe kubanenga iyo ntabwo ari politiki nta nubwo ari impinduka twifuza icyo gihe nyine uzaguma mu kunenga no gukritika no kuvuga ibyo wishakiye ariko ntabwo ufite conviction ugenderaho unemera buriya abakatolika bafite conviction yabo na doctrine yabo abayisilamu bafite conviction yabo na doctrine yabo ababudiste bafite conviction na doctrine yabo uko byagenda kose ntabwo wabwira umubudiste ngo kiliziya gatolika ni better than ababudiste umuyisilamu barinda bamuca umutwe avuga ati Allahu Akbar Muhammad yubaka yes ariko kumbwira ngo wowe uri muri politike ya opposition uyu munsi watandaraje uti nabonye rwose uyu nguyu niwe ukomeye cyangwa niwe ukomeye cyangwa Kigali ifite imbaraga ibyo ni ugomba guhinduka muri mentalite y'abanyarwanda ariko urabivugira he urabwira nde kuko nta burenganzira ufite bwo kubwira umuntu uti sigaho abanyarwanda bavuga bati igihe kirageze ngo mutangire murebe muri politike zanyu niba kuko mukwiye kujya mureba abantu mu maso mukabwira muti nimusigeho ni bitegeko banakira ntabwo ari gufata umurongo nge nabo nyobora ihuriro kandi ntabwo nyobora opposition ariko ntambwe bitegeko by'abanyarwanda baba amaya ngabwa Patrick nagira ngo duhe ngaho kuri izo view patwakira
Serije wenda usobanuye ibintu neza cyane cyane ko usobanuye yuko abantu batagombye kujya bari umuntu umuntu ku giti cye ahubwo bagiye bagombye kujya bareba ndavuga ngo vision y'abantu benshi cyane ariyo wenda aranise ariyo FDU ariyo bakareba ibyo ngibyo kubera yuko umuntu ku giti cye umunsi ushobora gucika intege ushobora gucika intege n'undi ushobora gucika intege nk'uko bagiye babibona
abo twatanye ntabwo ariko tukiri kumwe imiryango yafunguye abantu baraza abandi bakagenda kandi dutandukanye na RPF aho uyivuyemo bagomba kukwica
ku buryo rero ngewe ntekereza yuko wenda watangiye uvuga ngo urukundo urukundo ntabwo ari ngombwa cyane yuko abantu ngo bakundana kugira ngo wenda bakore ibintu biramutse bihaye byaba ari byiza cyane ariko ntekereza ko ikintu kiduhuje cyane wenda navuga abantu bakorera hamwe tuba duhujwe na objectifu duhujwe nuko twifuza ibintu mu by'ukuri icyo twifuza abantu benshi cyane ubu ngubu abantu bari muri opposition icyo twifuza ni twifuza igihugu kigendera ku mategeko twifuza igihugu umunyarwanda afitemo agaciro aho umunyarwanda yicara akumva mu by'ukuri afite uruhare rugaragara mu miyoborere y'igihugu cye kubera yuko iyo miyoborere imugiraho ingaruka ibyo ngibyo nibyo duhuje kurusha cyane ko duhujwe n'urukundo nabwo nge nawe na Serge ngo duhite dukundana ngo tuvuge ngo turakundanye none tugiye gukorana ntabwo ariko byagenze twahuye kubera yuko twari dufite iyo objective tuvuga tuti dushobora gukorana kugira ngo tugire igihugu kizima kigendera ku mategeko igihugu kiba abaturage bacyo igihugu gishobora kugira demokarasi ngendekereza yuko ibyo ngibyo nibyo bishobora gutuma mu by'ukuri n'abantu bose bakorana ahubwo nkavuga ni abo bantu bandi babandi bicara bavuga ngo akazi kabo ngo ni ukumva abo ngabo ngiye nkavuga yuko aribo batuma ibintu bitinda kubera yuko abo ngabo bashyira hamwe n'abandi nabo bicara bavuga ngo amashyaka ngo ni menshi ngo urumva ngo tuzaza mu mashyaka ngo yuko yabaye makeya kandi aribo bari gutuma nyine ibintu bigenda gutyo none se wowe nimba wumva njyewe na Serge turi kuvuga ibintu bizima wumva nawe ushobora gushyigikira utegereje iki kugira ngo uze utujoyininge nyine tuze dushyira hamwe tuzanire ibindi bitekerezo tuhuze n'ibyo mu byo turi gukora twongere n'izo ngufu kugira ngo dutere intambwe igaragara ngendekereza ko ari icyo ngicyo cyonyine kizatuma mu by'ukuri dushobora kugira ikintu tugeraho nk'abanyarwanda bifuza impinduka nziza mu gihugu cyacu ikindi navuga nkunda kuvuga njyewe mbona uko mbibona nsubiza uwo muntu uvuga ngo ntabwo wenda ngo yajya mu gihugu ngo kiyobowe ngo na RPF impamvu wenda ntekereza bivuga n'ubwo nabizi neza nkeka ariko ntekereza ko abantu babivuga gutyo kubera yuko ubutegetsi bwa FPR buyoboye nabi igihugu noneho bakavuga bati igihe cyose igihugu cyacu cyobowe nk'uko kiyobowe ntabwo nzajya ntabwo nibona mwa kiriya gihugu ntabwo nibona mu gihugu kiyobowe n'aba bantu ibyo ngibyo byaba nta kibazo biteye ariko ari ukuvuga gusa ngo kubera ko ari FPR byonyine gutyo ngo ntabwo nibonayo byaba biteye ikibazo gikomeye cyane ni ukuvuga yuko ubwo waba ushaka noneho ko ari wowe uyobora wenyine cyangwa se ibyo wowe ubona wenyine kandi ibyo ubona wenyine wenda ntabwo bihuje n'ibyo abanyarwanda benshi bifuza byanze bikunze rero
wenda nongere nsobanura ngaho gatoya kuko igihugu ni igihugu kirahari kizanahoraho igihugu gifitwe turebye kuri mapu landscape uko giteye ni igihugu cy'u Rwanda ni igihugu buri munyarwanda wese ahawe ikaze ku gihugu cye ibyo ni ibintu ntakuka n'imihame no muri constitution y'u Rwanda byanditsemo hari nabo numva ngo bazajya kwiyamamaza buriya ni bafite right 100% ni igihugu cyabo uyu munsi wagurutse ugatega tike y'indege ukabodinga ugiye i Kigali utashye mu Rwanda uri umunyarwanda 100% ikibazo kizira ku burenganzira bwawe uhabwa ugeze mu gihugu cyawe ariko igihugu ufiteho uburenganzira ko ni icyawe ntawakubwira ngo ntabwo uri umunyafi usibye ko batwambura ubwenegihugu ibyo turabizi sibye ko bavuga ko tutari abanyarwanda batwite inyangarwanda twebwe dufite iyo mpamvu kandi n'uyu munsi ubu babateze amatwi uraza kubona baraza kwandika kuri 259 bose badutuka kumva ariko barabizi barabona badutuka bazi neza ko uburenganzira bavuga bafite natwe turabunganyiza na ku ijana nta muntu ushobora kubwira ngo ntabwo uri umunyarwanda n'abandi bavuga batari mu Rwanda bavuye ahandi njyewe adisagree kubera ko burya nabo niho bakorera ikosa wenda kuko umwana wanjye uri hano muri Etats-Unis najya mu Rwanda amaze imyaka 30-40 ntabwo uzamubwira ngo ntabwo ari umunyarwanda kuko yavukiye muri Etazini iyo deba ntabwo ariyo najemo nagira ngo ahantu humvikane twe tugomba kureba ikintu rusange gikwiye gutuma abanyarwanda bagihurira ari benshi bigatuma bakibonamo noneho bagashaka igisubizo cyatuma ibibazo bikemuka ni ikibazo cya politiki ntabwo ari ikibazo cy'amoko ntabwo ari ikibazo cy'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa ni ikibazo cya politiki niyo stabilite umuntu uvuga ati nubwo nawe ndi umukene ariko mfite umutekano wa mugani cyangwa ntabwo uzaza kuntema ngo umbwire ngo u Rwanda ni rutoya ngo ni ingendo ibyo bintu nibyo afata ikintu kireba nako unyubaha na nyamukubara tukabana mu gihugu cyaba kingana kose ntabwo ikinyarwanda nkibuka neza kuba yababa ngo kera ngo niba ngo uruhu rw'urukwavu rwaba ruto rwisatira bangahe urabyibuka
birotsotera batanu
voilà ariko uyu munsi barakubwira ati igihugu cyabaye gitoya nimushake nationality hanze u Rwanda ni rutoya yanaganje babwiraga Habyarimana bavuga ngo Habyarimana yavugaga naho barayivuga bati mufate pasiporo z'ahandi mugume hanze u Rwanda ni rutoya urumva iyo nicyo kibazo dufite mu gihugu uyu munsi ariko kushaka impinduka agomba no kureba icyo abenegihugu bifuza akareba ibyo abaturage bifuza n'ibyo bareclaminga kuko ugiye kureba ibyo abaturage bifuza mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo abanyarwanda mu Rwanda bifuza ko abantu bari hanze bakomeza kuba hanze baravuga ati namwe muri abanyarwanda kuko dufitanye isano twese buri muntu uri hanze afite isano n'abantu bari mu gihugu binatandukanye wenda n'ibyo leta muri Repubulika ya Kongo ivuga ngo u Rwanda ni rutoya igihugu cyaruzuye nk'uko byavugwaga ariko uyu munsi biragoye kugira ngo ubibwire abanyarwanda ko u Rwanda ari ruto kuruta ibyabagayo wenda muri iyo myaka muri Repubulika ya Kabiri nk'uko njya mbyumva ntabwo ndisira ariko ndiko ndabyumvaga bivuze ko impinduramatwara ikeneye mu Rwanda uyu munsi ntabwo ari yayindi ivuga ngo basohoke twinjire ni yayindi ivuga ngo dushyire igihugu ku murongo abari mu gihugu bafatanye n'abari hanze igihugu kigiye ku murongo Patrick
Serije ni nabyo bigaragara nyine mu kaso turuvuga iyi mishinga agatsiko kagira kajya gushaka mikoro hanze ariko kakajya gushaka mikoro hanze ate no kujya ngo kayakoreshe mu by'ukuri mu iterambere ry'abanyarwanda ahubwo ari ukugira ngo kagomeze kigwizeho ibintu urwo ni urugero rwiza rugaragara yuko abanyarwanda turi abanyarwanda nta munyarwanda utari umunyarwanda hari ibiganiro maze iminsi nkurikira by'abantu bari mu Rwanda batinyuka bavuga bati ibi bintu mbere yuko ubutegetsi buri uyu munsi bugera mu Rwanda harimo ababwitaga yuko ari inyangarwanda ibyo twarabirwanyije abantu babirwanya nabo bavuze induru yuko babise
amazina abenshi inyangarwanda bamwe bari mu Rwanda kandi bari muri leta icyo gihe bise Kigali
yes uyu munsi nabo nanone bari kutwita natwe ngo turi inyangarwanda ngo turabateriste ko tudashobora kugera kuri urwo Rwanda ku buryo rero ntekereza yuko rwa rukundo twavugaga rutari ngombwa cyane ariko turamutse dukurikije amategeko dushamutse duharaniye yuko tugira igihugu kigendera ku mategeko kiba abaturage bacyo igihugu twakibanamo neza n'ubwo rukundo rwazagera rukanaza mu by'ukuri kubera ko twaba tubanye urugero ni ahangaha tuhagera muri ibi bihugu nta muntu tuza kenshi ariko turaza tukabamo tukiga tugakora n'abandi tukagira inshuti nta muntu uza kukurenganya ngo wowe ngo bite kuri uri igikara cyangwa uturuka ahangaha n'iki byose impamvu ni iyihe ni uko ari amategeko ntabwo ayo mategeko ndayakurikiza nk'uko abaturage banjye bava muri iki gihugu nabo bayakurikiza nta n'umwe uyarengaho uyarenzeho ahanwa kubera ko yarenze ku mategeko ntabwo ahanwa kubera icyaricyo ibyo ngibyo nibyo twifuriza igihugu cyacu nibyo ngibyo duharanira ibyo ngibyo nibyo bituma turara duhagaze turara dusobanura tuvuga tuti natwe dushobora kubigeraho mu gihugu cyacu kubera yuko turi abantu kandi umuntu uwo ari wese aharanira gutera imbere iryo terambere rero ntabwo Kagame cyangwa agatsiko cyangwa undi agomba kuvuga ati oya wowe uzatera imbere kubera ko ngenda bishatse kubera ko dufite uburenganzira dufite kwa kiriya gihugu burangana yaba perezida wa repubulika yaba n'umuturage wari mu giturage hirya iyo za gihundwe cyangwa zarwaye cyangwa za gahogo n'ahandi hose uwo muturage afite uburenganzira bumwe n'ubwa perezida wa repubulika kwa kiriya gihugu ibyo ngibyo nibyo tugomba kumva kandi tukanabiharanira mu by'ukuri rero ije ngira ntangaza cyane abantu benshi bazi ngiye nkurikira amatora nkurikira politike zo muri bihugu bikomeye cyane yaba muri Amerika yaba mu Faransa cyangwa se no mu Bwongere no muri Isirayeli ariko birantangaza cyane imyaka yagera kuri 20 muri kintu byo mu Faransa ukuntu riya shaka rya nationaliste rirwanya abanyamahanga rijya rizamuka rikenda kwegera kujya gufata ubutegetsi abaturage bose bagahaguruka amashyaka yose akikwariza akavuga ati oya ntabwo mu byo twemera nk'abafaransa dushobora kwemera ko umuntu ucamo abaturage b'abafaransa ubacamo ibice ashobora gufata ubutegetsi bakamutsinda nibwo ujya kumva ngo abaperezida babo bagize 80 na kangahe ntibashiraka ariyo ugenda kugira 82 kandi yari ari gutsindwa kubera yuko abafaransa bavuga bati ibyo twemeye twe twemera by'uburenganzira muntu ntabwo umuntu nk'uyu nguyu abyubahirije ntabwo bamufunze ntibamwishe ntibamukubize ntibamwita amazina bajya mu matora baramutsinda arabyemera aravuga ati mwakoze koalisiyo birarangira ibyo bintu byatunaniza iki twembe ntabwo turi inyamaswa turi abantu kandi turi abantu bakundana mu by'ukuri bafite ubumuntu ku buryo rero natwe abanyarwanda ibyo bintu twabigeraho icyo bidusaba gusa ni akanyabugabo gatoya gusa kukumva yuko buri muntu wese afite agakerekeshwa yazana agafatanya n'abandi hanyuma ibintu bigatungana kubera yuko abanyarwanda none se abanyarwanda bameze nk'agatsiko uzabashyira hehe uyu munsi udufashe ubutegetsi kari agatsiko z'umugira ngo tuzagafata none tuzabica tuzabafunga tuzabigenza dute wenda tuzabacira imanza abafite ibyo baregwa imanza z'ukuri atari nka zira zabo babe bakirwa imanza ariko nabo ni abanyarwanda bagomba kuba muri icyo gihugu ni nabyo tugomba guharanira yuko izi politiki zo kugira ngo ninjire abandi basohoke ibyo bintu bigomba kurangira ibyo ni ibya kera subiza ba bandi bavuga ngo ese ngo none mwaba mushaka kugarura ibintu byahise oya twe ntabwo turi mu bantu bahise twe turi mu bantu b'ubu ngubu turi mu bantu batekereza ejo hazaza ibyahise byarahise ariko byadusigiye amasomo amasomo tuzifashisha kugira ngo tutazongera gusubira muri ibyo ngibyo byahise nyine bitari byiza ibyiza byabayeho nabyo tuzabyubakiraho kugira ngo dukomeze dutere imbere ariko ntabwo turi gushaka kuzagarura ibyahise turashaka kuzana u Rwanda kubaka u Rwanda rushya u Rwanda buri munyarwanda wese azaba yumva yishimiye ko ari umunyarwanda ashobora kugera hanze aho ari hose akava ko ari umunyarwanda uyu munsi dufite abanyarwanda bari hano hanze umuntu avuga ati wowe uri umunyarwanda umuntu akamureba gutya akikomereza kubera yuko yazinutswe kumva ari kugira ubutegetsi bumeze nk'uburiho nk'ubwabanjirije ari ibintu by'amahane bihoraho buri gihe dushaka rero kugira ngo tugire abanyarwanda bazaba bari fiyeri igihugu cyabo batewe ishema no kuba ari abanyarwanda kandi bakora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda ruvugwe neza atari ibintu by'itekinika ruvugwe neza kandi ruvugwe neza n'abanyarwanda ubwabo mbere y'uko rushaka no kujya kuvugwa neza nk'abanyamahanga nk'uko agatsiko kari ku butegetsi uyu munsi kabikora serije ntuva aribyo byo navuga ariko mvuga yuko dufite ibishoboka byose icyo bisaba byose kugira ngo ibyo bintu tubigereho icyo bisaba gusa ni ukwicisha bugufi tukegerana tukareba abantu tubyumva kimwe kuko nimba dushaka yuko ibintu bigenda neza dufite byanze bikunze ibyo tubona wenda abandi benshi batabona icyo tugomba gukora ni ukubisangiza twese hamwe ubundi impinduka yo turi kuyikoza y'intoki icyo bisaba gusa ni muze twese dufatanye mu by'ukuri ibyo bizora tubibashishikariza kandi twiteguye kubakira kwicarana namwe kugira ngo tuganire ibi bintu tubishobore uriya mugabo murabona ko ari gutembagara murabona ibintu agenda yivugururizamo agenda avuga yisubiramo akora ibyo atavuze murumvika yuko akenewe ejo bundi ntumvise avuga ngo arananiwe ngo ndakuko agize amahirwe ngo ya ko agize amahirwe ngo yaruhuka ukagira ngo hari umuntu amwinjira amahirwe ahubwo ariko ariwe utuma abandi badashobora gutera umutaru nimuze rero dufatanye hanyuma twubake igihugu kizima igihugu kibereye abanyarwanda
urakoze cyane Patrick urabisobanura neza kandi njye ndemera ngo nawe kuko politike tuvuga hano ni politike y'ineza ntabwo tubiba inzangano nta nubwo dushishikariza abantu kwanga abandi twemera yuko twese tureshya uko twaba tumeze kose tunemera politike y'abandi batandukanye natwe icyo ni kirakomeye cyane kuvuga ngo wemera politike y'abantu mutanavuga rumwe no kuvuga rumwe burya nkeka ko wenda kutavuga rumwe burya nabyo ni ikindi kintu umuntu yasobanura ariko ihuriro nyarwanda muri doctrine yacu wa mugani mbivuze muri bwa buryo ntabwo tujye twinjira muri politike muri y'abandi ngo tujye kuvuga ngo aba bafite politike ipfuye kuruta iyacu ya ibyo birabareba ntibavuge politike yabo abanyarwanda nibayemera igihe cy'amatora bazabashyigikire babaha amajwi kandi bayobora abanyarwanda icyo gihe rero natwe dutsinzwe tugomba kumva yuko bafite politike nziza natwe tukumva yuko tubaye abaturage tukazategereza igihe cy'amatora natwe tugatanga politike yacu cyangwa tugatanga political agenda yacu tukaba twapiganirwa kugera muri ayo mahirwe ariko ibyo ngibyo kubera ko mu Rwanda nta matora abaho ntabwo bishoboka mu byo nagiye nandikirwa yaravuga ati impamvu naguhaye icyo gitekerezo kugira ngo kiganire ni uko mbakunda kandi nifuza yuko mwese mwazagira uruhare mu kubaka u Rwanda ati njya numva iyo muryana njya numva iyo Musebanya atari ko njya numva ari n'abandi baba tuku Rwanda ariko bakohereza abo bashakanye cyangwa abavandimwe babo bakaza mu gihugu ibyo tujuru n'uburenganzira bw'abantu uyu munsi ushobora gufata umudamu wawe ukamubwira ati nca mu Bugande cyangwa muri Tanzania njire mu Rwanda akajyayo iyo agiye akavayo agataha alhamdulillahi wa mugani imana ishimwe ye ariko kuba wowe navuga ngo we kuko bamwe bavuga ngo utuku Rwanda wanga u Rwanda ariko ifashe umuntu mwashakanye cyangwa ugafata umwana wawe cyangwa ugafata umubare wawe ukamworozayo haha ntabwo ubuhanga kuko ntabwo wakoreza umuntu ahantu wanga ibintu b'abantu b'abanyarikira ngaha bafite ukuri nta muntu wanga iyo akomoka nta muntu wanga iyo ava yifuza kuzasubirayo n'izi ntore zigomba kumva yuko abavuga ngo twanga u Rwanda ugafata umwana wawe ukamworoza muri vakanse ari na bya bindi nabonye umuntu anyandikira ati ariko wowe uravuga ngo ntabwo wavuze ngo abantu bavuga ngo ntibarurura rwa FPR wowe waruvamo urambaza ariko njyewe ikibazo direct ahubwo njye nakubaza wowe nkurikiye wowe kuki utabayo niye mpamvu ituma utabayo ntabwo uvuga kuri radiyo itahuka ntabwo uri umunyapolitike ntabwo uri umunyamakuru ahubwo wambwira impamvu utajya kubayo tukaba twanayiganira
ntabwo ucyeva mu ijambo niyo mvuga kuvuga ngo abantu banga u Rwanda u Rwanda ni gute umunyarwanda yakwanga u Rwanda ubundi wakwanga umunyarwanda yakwanga u Rwanda ngo habyagenze bite habaye iki
ye
ntabwo ibi bintu ni ibintu agatsiko kazanye kugira ngo kerekane ko abantu ari baruharwa ari nk'inyamaswa kayobya abantu benshi cyane iyo mvugo ntago ariyo ntago turwanje ntago twanga u Rwanda yewe ndabona gutegetsi buriho twese turavuga tuti mukora nabi twese ntago tuvuga yuko twanga u Rwanda ndabona gutegetsi ntago tubwanga ahubwo icyo tubabwira turavuga tuti ibyo mukora ntago tubyemera nibyo twanga twembi ibyo bintu bibi muri gukora nibyo twanga ntago rero dushobora kuba dutwanyarwanda twese twanga u Rwanda
neza kuko nicyo kintu nari ngiye guhita nkurikizaho mu mwana kuko impamvu zikomantera zigiye kuri gahunda nuko zimaze kuba nyinshi mvuga nti atajyagira ngo wenda dutinya no kubivugaho bitewe nuko abantu baba batwara turi ari benshi niba ari abantu bavuze nabi u Rwanda navuga umugabo wabaga muri Canada Evode Uwizeyimana uyu munsi senateri niba ari abantu bavuze nabi u Rwanda ndagira ngo by fact kugira ngo mubone ko ikibazo kiri mu Rwanda si abanga u Rwanda si n'abakunda u Rwanda ahubwo biri mu nyungu z'ubutegetsi umugabo bita Philippe Mpayimana wanditse igitabo ku Rwanda mu mashyamba ya Congo ubu ntari muri minisiteri ya mintu bumwe hari abanyamakuru bakoze ibiganiro bibi rwose ku Rwanda uyu munsi bari muri la leta bari i Kigali nagira ngo iki kintu cyo kuvuga ngo u Rwanda ni igihugu cyo ntabwo kizahinduka ariko inyungu z'abantu bakora politike bishobora guhinduka mu gihe hari inzira wenda wavuga ngo ndabigeraho mu nzira yihuse uyu munsi ni ryari bavuga bati nimuve muri RNC muze mu Rwanda nimwitandukanye na Kayumba Nyamwasa muze icyo mushaka bazakibaha as long as mwitandukanye n'uwo mugabo muri kumwe mukorana muze rwose nta kibazo urumva yuko icyo gihe ntabwo ikibazo ntabwo kiba kiri ikibazo cy'abanyarwanda kiba kibaye ikibazo cy'umuntu kandi ugiye muri ibyo ubukemuye ikibazo cyawe ku giti cyawe ariko ntabwo ukemuye ikibazo cy'abanyarwanda uba usize imbere za nyungu zawe na cya gifu cyawe ariko ntabwo uba ukemuye ibibazo by'abaturage b'abanyarwanda bataka buri munsi aha rero n'abanyarwanda bo gutandukanya abakunda abanyarwanda kuko babaharanira babavugira cyangwa barazwi inshinga n'ibibazo by'abanyarwanda cyangwa n'abantu ku giti cyabo bareba inyungu zabo uzumva bavuga bati leta si nyoko nka vuba uvanemo amashereka yawe abanyarwanda bafite imigani myinshi cyangwa amagambo menshi bakoresha ariko ntibatangiye kuvuga ni hari abavuga bati ari u Rwanda rero na karaga zizarubamo mu gihe cya FPR baravuga bati ok tuzagaruka mu Rwanda nuko dufite umwami buriya biriya bintu byarafashije kugira ngo FPR mobilize umwami buriya nawe yarabivuze umwami Kigeli watanze nawe baramukoresheje bavuga bati impinduka turimo kugira ngo tuzagusubize ku ngoma abantu biyumva mu mwami barayoboka cyane bafashe leta byageze bite umwami yatangiye ishyanga urumva kubera yuko bagomba kureba aho bakura imbaraga z'abantu biva muri uwo muntu umwami Kigeri yara muri abaramukoresheje cyane kugira ngo bagere kuri mase yo kumobiliza abantu ba bimunzi za 1559 muri ibyo bihe abiyumvaga mu bwami by the way ariko uyu munsi kugira ngo nanone umobilize mase y'abantu ushaka kuvuga uti ngewe ndagira ngo abahutu nibo bataye ubutegetsi 1994 ngewe mvugira abahutu umutwe utegeka gutya avuga ati okay uriya ni utu representa katumujya inyuma ariko njye nshobora kuvuga nti ngewe nshyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda umuhutu umutwe umututsi twese turi bamwe turebe vari z'ubunyarwanda n'igihugu icyo gihe njye bazavuga bati wowe ntabwo tukwibonamo kuko utavuze izuru ryawe ubwoko bwawe nkuko wenda FPR yakoresheje umwami bakabona majorite y'abantu b'impunzi ariko izo politiki igihe cyacu
cyararangiye
ibitekerezo bibona batwarekera ngaha rero njyewe nshyize amaso muri za imeyili n'ibintu ndabibona nkabibona nk'umuntu uri kuri radiyo hano bavuga ni dukeneye bacyafite urugendo
serije ni uguhozaho abantu ntekereza yuko harimo abantu bamwe wenda banabyandika gutyo kubera yuko babyemera ko kuko ariko bimeze kandi abo ngabo ndabona ukububaha kubera ko ntabwo igihugu niba turi miliyoni 16 ntabwo twe twareba mu murongo umwe nabyo byabiteye ubwoba nyine nibyo ngibyo FPR yifuza ariko nanone hari ibitekerezo by'abantu benshi abenshi baba bahuriyeho bifuriza igihugu cyabo abo bantu iyo batekereje gutyo muri ibyo bintu bigenda bicamo abaturage bakaba aribo benshi aho ngo biba biteye byatera ikibazo gikomeye cyane ariko abo bantu uko byagenda kose kwa kumuri wese udashobora kumubwira ngo natekereze uko wifuza ko atekereza ahubwo icyo wakora gusa ni ukumusobanurira ku buryo noneho umuhindura ibitekerezo noneho ukamwereka ko ibyo bitekerezo byawe ari byo byiza kuruta ibyo ngibyo wafite mu mutwe we ukamwereka yuko ni izo nyungu ze izo yifuza ari kubona muri iyo muri uko gucikamo ibice zishobora kuboneka ariko akoranye n'abandi ashobora gukorana nimba ari umuhutu ko akoranye n'abatutsi agakorana n'abatwa ko izo nyungu ze n'umuntu ashobora kuzibona kandi akoranye n'abandi nta wundi muntu wumva yabagerahejwe
ku rwanda uzajya kuyobora n'urw'inyabutatu nyarwanda
exactly
kuko icyo nacyo kigomba kumvikana niba mesaje zawe ari ukudividinga kandi uvuga ngo ushaka kuyobora u rwanda kandi u rwanda rw'urwanda ari inyabutatu nyarwanda habuzemo ubwoko bumwe bwaba atari abanyarwanda ibyo nabyo byagombye kumvikana nk'uyu yarabaza ati bite mu gihe RNC yaba yaravangiye mu bantu b'agatsiko bigatuma impinduka igenda biguru intege mwe mwabimenya muti of course twabimenye kuko niko kubaza ngo urugo rwawe wabukira uyoboye urugo rwawe urugo rugira umugabo n'umugore n'abana cyangwa famiye cyangwa urumusiri batera urubwo ati urugo rwanjye ndigenyine kumbwira ngo twabimenya dute of course twabimenye nigute tuzabambwira ngo wandusha iby'iwanjye wowe ureba uri hanze ukambwira ngo nigute ngo ntamenye iby'iwanjye kandi urugo ari urwanda wenda wowe byakunaniye kubimenya wenda ushobora kuba uringanuzwa mu gihe warabaye inganzi kwa ucecetse ariko twe turabizi twabimenye ibyo rwose nta mpungenge twabimenye kandi twabikosora erega burya n'amavugurura igituma abaho ni ukugira ngo abantu bahindure sisiteme bakoreramo ariko icy'ingenzi kiri ahangaha mu bitekerezo twagiye twandikirwa biba binakiri kugira ngo abantu babyumve ko tubiganiraho ni ukugira ngo babone ko n'izo challenge tuzemera iyo utemera challenge ntacyo wageraho kandi challenge bisaba yuko n'amavugurura n'amaraso make aba akeneye kugira ngo abantu baze bafatanye n'abandi kuruta gusa ngo uvuga ati Patrick buriya muri Canada ntabwo bigenda manda bizarangira ryari kugira ngo usimbure kugira ngo aze kugufasha ati hahinduka iki kugira ngo dukomeze dukorere hamwe uzayibona rero hano hanze imyaka ibaye myinshi burya nagiye nganira n'abantu batandukanye kuri radiyo itahuka ariko mbere y'umwaka wa 2017 navugaga ni 2017 niho ruzingiye ariko itambutse navuga ni wawu kubera ko umutwe wanjye navugaga ni impinduka dushaka ni kuri manda ya Kagame nta hantu bizarangirira ni gutangira kujya kuvuga ati ariko buriya niko bimera bakamengero bakanyereka abakuru b'ibihugu bamaze imyaka 30 ku butegetsi hari babandi bagenda muri shederuranti babaye ibimuga bageze za troke bari abaturage barare gukora impinduka ujya ubabona bariya bo muri za
muri Algeria
muri za Algeria n'abandi abyo wa undi ni bongo ni bongo wa undi
wo muri gabo
uri buka bamwe rwarapfuye guriya ngo ni ngo ni gute
eh nengo yambara maske nuko
mu kiti wanje wenda ranyumva yatwumvishaga ko uri yari maske buriya abatugaya ngo ntabwo dukora impinduka mu Rwanda bajye bareba bari abaye West Africa nabo bibaho reka buriya dictatorship ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo ube overcoming dictatorship defeating bisaba imbaraga ziremereye kandi bisaba ko abene igihugu bose babishyigikira reba imyaka bongo ya mazampa imyaka amezi yagiye kwivuza baramujyanye hanze n'abasirikare bakore kudeta kandi turabona ngo kudeta ntizikorwe tuye twivuza kudeta ko yakorwa tukayibura ukavuga uti abasirikare bakore kudeta hanze urugero rwa bongo wamugani wabonye ukuntu yabaye ikimuga wabonye abagenda muri za sheze rurante babatwara bagiye kuvuga ijambo muri roni adashobora guhagarara ukavuga uti ariko buriya ni ubutegetsi cyangwa yarabaroze hari ikintu uhita ubyibaza ukavuga uti twe abanyarwanda twacumuye iki kuba babyandika rero ahangaha tugomba gutekereza tuti impinduka twifuza ni iyacu ni iyacu ntabwo ari iyo Patrick ntabwo ari iya Serge tugomba kumenya yuko turasabwa twese gukorera hamwe kandi ikizakubwira ko abanyarwanda tugifite urugendo ni uko twitana ba mwana tuzagira kwitana ba mwana tukitana ba nyirabayazana buryo twategeye kuba abanyirabayazana n'uburyo rero habarimo feria nanone iyo utangiye kubona muri kampanyi batavuga rumwe kuri abari muri distribution batavuga rumwe muri bari muri strategi muri strategi batavuga rumwe muri maintenance burya hari ikibazo kiba kigeze muri system nka opposition nyarwanda rero ni umwanya mwiza wo kujya gukora reflection ku mpinduramatwara ubwo ndavuga abantu bose muri rusange ntabwo mvuga ishyaka runaka ariko ibi byose njyewe ndabikunda kubera ko binyereka ko ni ibintu by'abava mu banyarwanda twari dukwiye gutekereza tukavuga tuti reflection yacu mu byo twemera tugomba guteza imbere abanyarwanda ni ibihe so Patrick najya ngo dusoze ndumva mvuze ibihagije kuri mugoroba nari maze iminsi mbona ibitekerezo mbifite ariko nk'uko mubizi ntabwo twe tujya tuvuga amazina runaka bagiye bandika amazina nagerageje guca hejuru rwose nsasira kugira ngo ubutumwa butambuke mu kinyabupfura ndumva nagerageje ejo ntabwo uzanyibasira cyangwa ngo mvuge mu izina kuko ntawe navuze mu izina ariko abanyarwanda babyandika babitwandikiye ni abatumikiye ko bavuga bati radita ukatwizera ko mufite gahunda ihamye mufite consistence mu byo mukora n'ibyo muvuga turizera yuko mwazadufasha kugira ngo ibyo muzavuga bizakemura abanyarwanda twese abandi muri opozisiyo wenda abantu bakwiyumva bashatse kwiyumvamo utabishaka nawe yabitera ishoti agakomeza umurongo we ariko baradusaba ko twongere twiegzamine tumenye ko dufite abanyarwanda bababaye agatsi gakomeje kwica umunsi n'amanywa iyo bona rero ngo ibyo turimo birababaza cyane nk'abanyarwanda nanjye birambabaza nk'umuntu ubirebera hano hanze ariko ntawe mfite guhamasomo hari abanyamakuru twajyaga twandikirana cyangwa dukorana mu bintu wababwira uti cyane ariko nkurusha experience mu itangazamakuru ndavuga ariko fine nkurusha experience mu itangazamakuru ndakubwira ibyo abanyarwanda bambwira njyewe nize journalisme wewe wabaye self made wari indemyi we niko bimeze iyo uraguye ati nize ikintu ndakikora ariko ushaka kuza ukagikora neza kumurusha kandi wowe utarakizi Patrick abanyarwanda rero batinya ikintu cya self critique batinya kunengwa kandi buri muntu atinzwe utinya kunengwa ntiyamenya no kwikosora azagushyiraho cya gitutu ati njyewe iposiyo ndimo nuko nabyize na ok nibyo warabyize ariko self critique buryo bikenewe kugira ngo idukebure Patrick twasoza kuko navuze byinshi ariko ntabwo ari njyewe navugiraga abadukurikira
Serije wenda dukomeje muri uwo mujyo wo kwisuzuma abantu abantu baba bazaba bavuga yuko ibintu bitinze cyangwa se ko ibintu bitari gukorwa neza uko babyifuza umuntu wenda yanababwira ati nabwo mujye mugerageza wenda ahubwo muricare murebe muvuge muti ese njyewe muri izi mpinduramatwara turi kwifuza njyewe uruhare rwanjye ngeze hehe ngera ku nshingano zanjye ese ndazubahiriza nk'uko zagombye kuba zubahirizwa ese nkora ibihagije kugira ngo koko ibi bintu bibe byashoboka aho kugira ngo umuntu ajye yicara avuga gusa ngo ntabwo wakoze ibingibi kanaka ntiyakoze ibingibi muzakora ibingibi ahubwo wenda mbere yo kugira ngo ajye kuvuga ibyo ngibyo akabanza nawe akireba akavuga ati njyewe ntekereza yuko uruhare rwanjye ruhagije cyangwa se nkora ibihagije noneho wenda icyo gihe bikaba ngombwa rero ko nare bagenda bayinkobagira nti eh WhatsApp ugeze na ukora ibyawe kugira ngo turebe ko twava mu kangarate ibingi ndabivuga ndangiza mvuga yuko mu byukuri izimpinduka kugira ngo zizashoboke abantu bagomba kuzijyamo uruhare ni benshi cyane n'abanyarwanda hafi ya bose cyangwa abanyarwanda bose biramutse bikunze niho byaba byiza ni naho byakwihuta naho mu byukuri twazakora ikintu kizaba gikomeye kandi kizarama kubera yuko ntabwo uyu munsi icyo twifuza ari ukugira ngo tuze dufate ubutegetsi twitwa bakanaka gusa ahubwo icyo twifuza ni ukuvuga ngo turashaka yuko imitekerereze uko abantu bumva tugomba kubaho mu gihugu bihinduka ni impinduramatwara niyo mpamvu yitwa impinduramatwara ni ukuvuga ko ibyo twifuza bitandukanye cyane n'ibiho ubungubu ibyo twifuza rero ni uko abanyarwanda babana mu mahoro ni uko abanyarwanda bakurikira amategeko bakagira igihugu bose bumva bafite uburenganzira aho nk'uko nabivugaga umukuru w'igihugu afite uburenganzira bungana ndavuga ku gihugu afite uburenganzira bungana n'ubw'umuturage uwo ari we wese nta muntu ushobora gukandagira undi ngono kubera yuko afite imyanya runaka cyangwa se ngo yagize uruhare mu mpinduka ibyo rero kugira ngo tuzabigereho nk'uko nabivugaga birasaba yuko buri wese ajya yicara akavuga ati semana ngiye nkora ibyo nshobora gukora byose kugira ngo ibi bintu bishoboke kandi bishoboke vuba iki kibazo tugomba kujya tukibaza buri munsi serije mbere yuko umuntu ajya kuryama rwose akicara akavuga ati mu kazi kose nakoze uyu munsi ni uruhe ruhare cyangwa se ni uyihe porusantaje nashyize mu mpinduka kugira ngo iwacu mu gihugu cyacu ndavuga bari mu gihugu n'abari hanze twese tukabitekereza buri mugoroba mbere yo kujya kuryama ukavuga uti uyu munsi nakoze 20 cyangwa 10 ku ijana ibyo ngomba gukora cyangwa nakoze 100 ku ijana buri munsi ku munsi kugira ngo tujye buri gihe dutera intambwe twegera mu by'ukuri iyo objective yo kugira ngo tubohoze igihugu cyacu tugire igihugu twubake igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi ku gihugu kigendera ku mategeko ku gihugu cyubaha gifite abaturage bubahana kandi wenda banakundana mu by'ukuri ibingibi rero biradusaba twese kugira ngo tujye twisuzuma buri munsi ariko twongere n'ingufu cyane mu byo dukora niyo mpamvu icyo kizamini tugomba kujya twihacya buri munsi kizakidufasha kugira ngo uyu munsi niba nakoze 10% kubera impamvu zitandukanye ejo nzashyiraho 5 cyangwa 10 ngende mbyongera mu by'ukuri uko ngenda mbyongera bizagera kujya kugira hafi ku 100% ikibazo twakirangije kuko ko nitubikora twese icyarimwe byanze bikunze tuzabigeraho nkunda kuvuga yuko dufite ubushobozi dufite n'ubushake aho tutaragera gusa ni uko tutaraba benshi mureke rero twegerane dushyire hamwe hanyuma murebe yuko tutabigeraho kandi tukabigeraho mu by'ukuri n'ibitambo bitabaye byinshi kandi tukabigeraho byihuse numva rero Serije nagushimira ko abantu muri iki kiganiro ndakeka ko twagize ikiganiro cyiza twaganirije abanyarwanda ariko turongera tubashishikarize rwose batugane turahari twiteguye kuganira nabo nibaze ntahandi hantu ibyo bisubizo bizava muri twebwe mu mitwe yacu bizava mu biganiro bizava mu byo tuzaba twumvikanyeho kubera yuko kiriya gihugu n'ubundi tuzakibana nk'uko twabivuze turi abanyarwanda amoko yose ntabwo kiriya gihugu kigomba kuba mu bwoko bumwe cyangwa se agatsiko k'abantu bakeya tugomba kukibanamo twese abatubumva bashaka no kuba hanze nabo bakabaho ariko bakumva ko bafite uburenganzira kuri kiriya gihugu kuko ari igihugu cyabo kuko ariyo gakondo yabo ibyo rero turabibashishikariza kugira ngo twegerane aho muri hose abashaka mubarizwamo nimuhaguruke mukore icyo igisabwa hanyuma murebe ngo turabigeraho rero ndagushimira kandi ndashimira n'abatwumvishe bose n'abazatwumva mu minsi izaza nimuze rero duhaguruke tuvane amaboko mu mifuka dukore icyo dusabwa gukora rero murakoze ndabifurije umugoroba mwiza ijoro ryiza abagiye kuryama n'umunsi mwiza wageze mu gitondo
Patrick nagura ko tutashoje nzagushaka mu kimwe gitaha dukomeze ku gice cya kabiri kubera ko ibitekerezo ni byinshi ariko kuri uyu mugoroba wari umusogongero n'abandi tuzajya tuganira nzagerageza kubizana bino bitekerezo ni igice nyine kizajya dushyiramo utuntu n'utundi kugira ngo abantu batangire tuve gusa mu kuvuga ibirimo sisiteme tujye no mu mitwe yacu hano hanze muri komunote zacu hari ikintu nungutse kandi umuntu yabinyandikiye ahangaha mu mwaka wa 2015 tuvuga kuri iriya kudeta yabaye mu Burundi nagize diaspora nyinshi y'abarundi kuri aditaho abarundi pe baraje ku bwinshi ariko kubera ko yari kudeta hahita hazamo ibikorwa by'ubwicanyi bati nkuru nziza mu gihe twaje kubona kuvumbura sisiteme yari ihari bahita bambwira bati ariko wowe wabaye pro nkuru nziza kandi umuntu aranyarikiye bita byibuka ndavuga ati no ati utwe kuvugira Burundiza kuruta kuvugira twe dushaka impinduka ndavuga nje ntago mvugira Burundiza ntago mvugira opposition nje mvuga makuru kandi atari mvuga makuru nyayo afatika kandi ngirageza kuzana ibyo numvise ku maradiyo atandukanye ni byose batirekada arambira ati rekada ati nta mutu usigaye mu Burundi abatutsi barashyize barapfuye naramwandikira ngo none bari mbona muri leta ati baraza abahutu n'abatutsi so urumva rero abanyapolitike burya ugira umunyapolitike ushobora gusanga afite indimi nk'eshanu mu kanwa utazi urwo ari buvugishe iki kintu mpita nyibuka kubera ko nabonye nagiye mbona ku matelevizi ari kwandika nkabibona isi abanyapolitike bafite ukuntu bavuga ibintu bitewe n'abo bashaka kubwira impamvu navuga ku rugero rw'abarundi nyine ku bintu bya kudeta n'iki nagize diaspora zose baravuga ati mutega amatwi radiyo cyangwa gusa icyo gihe statistike ubu zari zimeze byari bimeze neza ariko umuntu yaravuze nti eee tumaze kubonamo akaboko ka leta y'u Rwanda tumaze kumenya ko bagiye mu Rwanda bariya bahora bavuga ati eee mugabo uhita uhinduka ugiye he kubera ko ntange kubwira ikibazo gihita gihinduka rero kubera ko inyungu babonaga kubaho ijwi zirahindutse tangiye kubonamo Kagame bihita bihinduka natwe rero uyu munsi turakora politiki kandi ni byiza n'abayikora ndabashigaye kuza ariko dukwiye no kwisuzuma natwe tukavuga tuti dukore politiki dushyira imbere umunyarwanda wese uko yabateye mu gihe uzavuga ngo politiki yawe ni iy'ubwoko bumwe n'iy'akarere uzaba urimo guferinga kandi tumaze imyaka myinshi bino bintu tubirwanya tugomba no gukomeza kubirwanya Patrick wakoze cyane reka tubihagarikira natwe tubigaruka mu bindi bigano byacu bitaha
yes serije ni time rwose nta kibazo udahari
shuti mwarimu twe natwe radiyo itahuka kuri mugoroba nadushoreje reka nshimire mwese twabanye abatwandikiye abadukurikiye n'abazatwandikira cyane kirangiye mbabwire ni muri abantu rwose b'agaciro kuri radiyo itahuka kandi mukomeze mwandike ibitekerezo byanyu kuri izo komantere zanyu bamwandika uko nzajya mbona akanya nzashaka umwanya nzishyireho kugira ngo tuziganireho nk'uko tubigerageje kuri uyu mugoroba ariko icy'ingenzi ni ukumva yuko impinduka twifuza mu Rwanda ni impinduka buri wese azageramo uruhare ntabwo ari impinduka y'abahutu si impinduka y'abatutsi si n'impinduka y'abatwa n'abanyamahanga tujye tubashyiramo wenda kubera ko batera ubwenegihugu mu gihugu cy'u Rwanda icy'ingenzi ni ukuvuga ngo nakoze iki nk'uko mugenzi wanjye Patrick yabivugaga mu masaha 24 wamubwije abantu bangahe aho utuye muri community aho muganira uvuga iki mu mpindura amatwi twifuza mu gihugu cy'u Rwanda niba ufite isoni ryo kubivuga ntabwo ushaka impinduka njyewe aho njya hose mba mvuga ni mpagarariye opozisiyo fatire tikete ko mpagarariye opozisiyo kandi nta n'uwa n'umwe mpavuga ni duhagarariye opozisiyo wowe uduhagararira hehe uri ambasaderi wacu hehe ejo nujya hariyo ugiye kuganira n'abandi bantu uzatuvuga niba udashaka kutuvuga ku mugaragaro uratubeshya tinyuka rero wemere ibyo wemera uduharanire kandi tugendere muri urugendo rutwese hamwe Patrick wakoze itoro cyiza ijoro ryiza itoro cyiza twari dukurikiye mwese nababwira ni ijoro ryiza abandi itoro cyiza tuzakomeza ibiganiro byacu ejo mu kiganiro cy'ubukenemero by'abaturage mutegura kandi mugira rero Eduard Kabagema turabakunda mwese kuri radiyo itahuka nabuta
cyangwa icyo umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kirekareka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
90 seconds
ndi umunyarwanda zaba muri kirekareka urya maherezo y'inzira ni munzu reka nanjye nkubitiye ingoma mu ruza cyane n'ubusa nakabatuye mu nyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebe iruta vuga numve se ninde utarambiwe amarira y'aba bapfakazi babura abagabo babamarabira se ninde utarambiwe
60 seconds.